Blog Talk Radio.
Banyarwanda, banyarwandakazi, twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro aho muri hose. Turi ku itariki 31 Ukuboza 2021. Muri kumwe na Ashire Kamana kuri Radio Iteme. Tukaba uyu munsi tuje kubaganiriza dufite n'ubutumwa bwihariye dushaka kubaha, ariko tuje kubaganiriza nk'abantu bo mu runana nyarwanda rurangije impinduka mu magambo ahinnye arc mu gifaransa cyangwa se lac mu cyongereza. Tukaba tuje mu by'ukuri gutanga ijambo risoza umwaka nk'uko n'abandi bose babigenza. Mbere yuko wenda mbabwira abo twatumiye kandi mbaha n'ikaze, ndagira ngo mbaze nibutse ibintu bimwe na bimwe bijyanye n'urugamba turimo. Hashize imyaka itari mike abanyarwanda benshi barambiwe igitugu cyashyizweho na leta ya FPR iyobowe na Perezida Kagame. Igitugu gikabije cyane, gukora igitugu gifite ibikorwa bituma abantu babura ubuzima bwabo, kimena amaraso. Igitugu gishingiye mu kwanga igihugu mu by'ukuri, kuko ntabwo waba ukunda igihugu ngo ukore amahano nk'ariya. Igitugu gishingiye mu kutubaha uburenganzira bwa kiremwamuntu, kuniga ubwisanzure aho buva bwose bukagera, kwicira ireme ry'uburezi, gukeresha abaturage, kwambura abaturage byabo, mbese ibibazo byinshi biterwa n'iyi leta ya FPR tugiye kubirondora ntabwo twabirangiza, ariko ibyo byose byatumye abantu bahaguruka, bahaguruka bari mu gihugu, abandi bahaguruka bari hanze, hari n'ababiguyemo basiga ubuzima, ni intwari tuzagomba kwibagirwa, abandi nabo dukomeje urugamba. Ibi ngibi bivuze kugira ngo abantu bumve neza ko iyo tunenga leta y'u Rwanda, iyo tuyibwira yuko hari ibyayinaniye igomba gufunga urugo rwa politiki kugira ngo abanyarwanda bose bagire uruhare mu kubaka igihugu cyabo bakurikije ubumenyi bwabo, ibi ngibi tubivuga kugira ngo namwe ubwanyu mwumve neza urugamba turimo uko ruteye. Uyu mwaka ugiye kurangira hakomeje kuba amarorerwa akomeye cyane mu gihugu, abantu bagiye bicwa, abantu bagiye bamburwa ibyabo, abagore bagiye bahohoterwa, ndetse n'icyorezo cya COVID aho cyaziye cyagaragaje ubuswa bukomeye cyane bw'iriya leta mu kutabasha gushyira inyungu z'abaturage imbere. Ni muri uru rwego rero twavuze ko tuza guhura uyu munsi kugira ngo duse nk'ababiganiraho kandi tunabahende ubutumwa, ubutumwa bushingiye cyane cyane ko hari ibimenyetso umuntu wese yakwibonera bigaragaza ko leta y'u Rwanda iyobowe n'ishyaka rya FPR ari leta itagifite igihango n'abaturage, ari leta igenda ikora amakosa aremereye buri munsi, ayo makosa akaba mu by'ukuri tutatinye kuvuga ko ayigejeje ku ndunduro, ayigejeje aho ubwayo nta cyizere yifitiye cyo kuguma ku butegetsi, ntabwo ko abanyarwanda bose muri rusange ari ibimenyetso bagombye gushingiraho kugira ngo bakaze n'umurego mu kwigobotora icyo gitugu. Tuributsa abadukurikiye ko ibintu leta FPR imaze igihe ikora cyane cyane mu gukaza umurego mu guhohotera abanyarwanda ari ibintu byagiye birangwa n'izindi leta zakoresheje igitugu, yaba izo muri Sudani ya Omar Bashir, muri Burkina Faso Blaise Compaoré, muri Algeria na Bouteflika, ndetse n'ahandi henshi. Ibikorwa nk'ibi ngibi byerekana ko umuntu cyangwa se ko abantu badafite ubushobozi bwo kwicara ngo bitekerezeho, bwo kwicara ngo bavuge bati reka dukure imbaraga mu banyarwanda bose maze ibintu tubishyire mu nzira nziza, ibi iyo bigaragaye burya nta kintu kiba gisigaye atari uguhirima. Reka rero ntatinze mbanze nakire abatumirwa bacu batumirwa musanzwe mwumva kuri radio Iteme, ariko akaba ari abatumirwa mu by'ukuri b'abanyamuryango b'urunana nyarwanda rurana impinduka bafitemo n'inshingano. Reka mbanze mpere kuri Bwana Anicet Karege Nove, niba twumva nasuhuza abadukurikiye hanyuma nkomeze impijambo abandi. Bwana Anicet Karege uranyumva?
Yego ndakumva Ashire, kandi ndakuramukije cyane. Ndamukije bagenzi banjye duhuriye muri iki kiganiro, ndamukije kandi abadukurikiye bose, abanyarwanda muri rusange, abayoboke n'abayobozi b'urunana nyarwanda ruharanira impinduka. Mwese nizere ko mwagize iminsi mikuru myiza ya Noheli, kandi nkaba mboneye wa kanya ko kubifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2022, nibwira ko uzaba umwaka ukubona uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Rwanda, ukwigobotora ingoma y'igitugu, ukubona ubuyobozi bukorera abaturage. Murakoze rero mwese, ndabashimye, murakoze.
Urakoze cyane Anicet Karege, ndibutsa abadukurikiye ko ushinzwe imiyoborere n'amavugurura mu runana nyarwanda. Ndakurikizaho Madame Tabitha Gwiza, waba utwumva niba utwumva wafata ijambo kandi ugasuhuza n'abadukurikiye.
Murakoze Ashire, nizere ko namwe munyumva, ndagushuhuje. Murakoze, nshuhuje na bagenzi banjye turi kumwe, kandi nongeye gusuhuza n'abakunzi ba radio iteme ndetse n'abakunzi ba radio ba Burundana ruharanira impinduka nyarwanda. Ndabifuriza umwaka mwiza tugiye kwinjiramo kandi nkomeza kubakomeza ibyo baciyemo muri iyi myaka yose ishize, cyane cyane twibanze kuri uyu mwaka turangije, turimo turangiza 2021. Kandi ndagira ngo mbifurize abanyarwanda bose aho bari ko bakomeza kurangwa n'ubumuntu. Murakoze cyane.
Urakoze cyane Tabita Gwiza. Ndibutsa abadukurikiye ko umuntu w'Umunyarwanda ushinzwe ubukangurambaga mobilisation, kandi ukaba nawe ukunzwe kuba kuri radio iteme mu biganiro bitandukanye harimo icyo umuntu mu bantu yobora. Urakoze rero kwifatanya natwe uyu munsi. Reka natinze mbaze Dr. Etienne Ndagijimana niba atwumva nawe atubwire kandi asuhuza abanyarwanda.
Yego ndakumva Ashire.
Turakumva neza natwe.
Reka mere kuri wowe ngo usuhuze. Ndasuhuza n'abagenzi banjye turi kumwe muri iki kiganiro. Ngasuhuza abanyamuryango Burunana, ngasuhuza n'abakunzi Burunana ruharanira impinduka, kandi ngasuhuza n'abanyarwanda muri rusange. Mbifuriza n'umwaka mucya muhire w'2022 uzababere umwaka w'amahoro, umwaka w'amahirwe, umwaka w'ubuzima bwiza, ndetse n'umwaka w'impinduka mu rwego rw'imiyoborere, kugira ngo bashobore kugira imiyoborere ishingiye kuri demokarasi kandi yubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Murakoze
cyane Dr. Etienne Ndagijimana. Ndibutsa abadukurikiye ko uri vice coordinateur wa mbere w'Urunanyarwanda ruharanira impinduka. Urakoze cyane kwifatanya natwe. Reka mbaze noneho Jean Paul Turayishimye niba nawe atwumva atubwire kandi asuhuza abanyarwanda. Jean Paul waba utwumva? Jean Paul ashobora kuba ari kuri mute cyangwa se twumva Jean Paul?
Shire uranyumva nawe?
Yego turakumva neza Jean Paul.
Murakoze cyane. Reka mbonereho nanjye umwanya wo kugusuhuza no kugushimira kuri iki kiganiro gisoza uyu mwaka w'2021, ndetse nsuhuze na bagenzi banjye duhuriye muri iki kiganiro. Ubwo navuga bamaze kumva ari Miseke Karege, ndetse Tabita Gwiza, Dr. Etienne Ndagijimana n'abandi kandi nibaza bari buze kuba kudusanga muri ikiganiro, kugira ngo nanjye mboneho umwanya wo kugira ngo nifurize abakunzi ba radio iteme ndetse n'abakunzi b'Urunana Nyarwanda hano impinduka umwaka mwiza, umwaka mwiza nubwo bigoye, mbabarire, umwaka mwiza nubwo bigoye kubivuga mu Rwanda cyangwa se ubwira abanyarwanda cyane cyane bari mu gihugu imbere, ukavuga kubifuriza umwaka mwiza kandi bakibona bacyugarijwe n'igitugu. Ni ubutumwa buba buvanze burimo ubutumwa bw'icyizere, ariko kandi ku rundi ruhande ni ubutumwa nabwo bubabaje kubera uburyo imyitwarire ya Leta ya Kigali imeze, kandi bigaragara ko yananiwe guhindura cyangwa se yavuze ko idashaka, igaragaza no mu magambo y'umukuru w'igihugu yuko ibintu bimeze neza, u Rwanda bakaruvuga nk'aho ari paradizi, ibintu byari byatunganye, ibintu byose yaba ari icyorezo yaba ari ubukungu. Ibyo rero ntibita umunyarwanda, ntabwo biha umunyarwanda icyizere cy'ejo hazaza, mu gihe umukuru w'igihugu ashobora kuvuga ko uko ibintu bimeze ahubwo byabaye byiza kuruta uko byari bimeze mbere. Ndagira ngo mboneraho akanya kuvuga ko ibyo yavuze byose n'ibinyoma. Umunyarwanda uri mu gihugu azukuri aziko abayeho nabi, aziko bugarijwe n'ingoma ibabohotera n'abica, ndetse n'ubukungu n'inzara igiye kubahitana, by'amashuri, uburezi, byose mu nzego zose. Umunyarwanda we afite ubundi buryo abona igihugu bitandukanye n'ubwo Kagame akivugamo muri ubu butumwa yatanze. Abangira ngo nanjye mbone rero kuvuga ko nubwo ibyo byose tubizi, ariko turabizi neza ko atari igihe kirekire nizera ntashidikanya ko nabiri mu mpamvu yatumye itegura ikiganiro ashire murakoze ubwo turakomezanya
urakoze Jean Paul kuri iryo jambo tugejejeho hari undi mutumirwa twari kuba turi kumwe ariko yagize gahunda za mubanye ndende aho aza kubonekera baraza kudusanga kandi namara kudusanga turaza kumubabwira nawe reka tube tubite iyi surprise ubwo rero reka dutangire ikiganiro kandi ndaza kubasaba tuvuga rwose tubivuge twihuse kugira ngo ikiganiro kitaza gutinda kandi tunavuge rwose duhina ariko tugaragaza tugusha mbese ku ngingo ubwo reka mere kuri Anicete Karege uyu mwaka urangiye iyi leta y'u Rwanda yakomeje kugaragaza icyo nakwita imiyoborere mibi nibyo biranga ubusanzwe igitugu hajemo kunenga itangazamakuru mu buryo budasanzwe itangazamakuru ryerekanaga neza ubuzima bw'abanyarwanda ibibazo babona nabyo buri munsi bigatuma n'abari hanze tunabimenya ariko ngira ngo wabonye ibyabaye ndetse wabonye ko hari n'ikibazo kijyanye n'ireme ry'uburezi ariko noneho binajya kure ikibazo twakwita ngo uburere mboneragihugu aho usanga abanyarwanda benshi cyane cyane mu bita ngo ni intore bakunda RPF cyangwa se bayitinya sinzi uko nabyita ndetse na Kagame uburyo bamubona ubona ko bamufata nk'imana y'u Rwanda bamufata bamuha agaciro karenze ako bagumye guha igihugu cyabo akari naho ubona ko hari ikintu kigoye kumva ubwo ishyaka ryakwitwa Rwanda no ngo ishyaka rishingiye mu gukunda igihugu ariko abantu baririmo bakunda umuntu kurushaho kunda igihugu ibi bintu ni seti byaje bigaragara mu makuru atandukanye rwose mu ngingo nkeya mu ngero nkeya wagiye ubasha kubona watubwira muri make ku bijyanye n'izi ngingo nguhaye byagenze gute byitwaye gute ijambo ni ryawe
ndagushimiye cyane Ashire Kamana nagira ngo wenda ntangire mvuga yuko itangazamakuru nk'uko uri mu kumbaza uko ryitwaye muri uyu mwaka turangije mu 2021 nkubwire ko itangazamakuru umuntu yavuga ko ari kimwe mu byerekana ubwisanzure bw'abaturage mu kuvuga icyo batekereza itangazamakuru iyo rihari rikora neza nuko mu by'ukuri n'abanyarwanda bashobora gutanga ibitekerezo byabo kandi ni ibintu ubundi byanditse mu itegeko nshinga muri rusange rero itangazamakuru rigendana n'ibitekerezo by'abaturage kandi byagaragara yuko mu Rwanda ibitekerezo gutanga ibitekerezo mu bwisanzure bikomeje kuba ikibazo kinini cyane icya mbere navuga muri rusange mu gutanga ibitekerezo n'itangazamakuru muri rusange nuko byagiye birangwa n'ubwoba burya tubona abavuga tubona abahohoterwa abafungirwa ubusa wenda ndabigarukaho mu kanya ariko ikibazo gikomeye cyane muri biriya mu mikorere y'itangazamakuru mu Rwanda ni ikintu umuntu yakwita autocensure ubwoba kubona ibintu biba ugaceceka ukareba hirya umunyamakuru akaba akeneye amakuru nyine atangariza abamukurikira ariko yabona ibintu bibaye kubera yuko bikozwe n'abategetsi runaka kubera yuko bikozwe n'abantu bashinzwe inzego z'umutekano akabyihorera uko guceceka rero bitewe n'ubwoba birumvikana niyo nenge ya mbere mu itangazamakuru ryo mu Rwanda kandi twarabibonye cyane muri uyu mwaka kimwe no mu myaka yabanjirije uyu nguyu twarabibonye nk'aho barasa umuturage hari umuturage barashe mu kwezi kwa munani witwa Ndimbati inzige hari aho zari muri komine Bicumbi ngira ngo ni mu karere ka Rwamagana abanyamakuru ntiwabivuga ntabwo bigeze bajya gutara amakuru bavuge bati byagenze gutereka da urwo ni urugero ntanze ariko hari izindi nyinshi no abatinyutse kubivuga rero ubwo wenda niho naringiye kugera mwabonye ibibazo ubwo ndashaka kuvuga yuko n'abagira ubwoba bafite impamvu kuko ubutegetsi bwa FPR inkotanyi bwabibye ubwoba mu baturage n'abanyamakuru babarirwa mu baturage bwabibye mu ubwoba rero umuntu akora amarorerwa umureba ukareba hirya kandi bagashyiraho amategeko ngo n'Imana makuru ngo baza hari amategeko guhana hari amategeko y'Imana nako ahana abayobozi b'Imana makuru uko ubungubu rwose biranetse mu mategeko ko uyu munyamakuru aje agusanga agusaba amakuru agusaba interview ufite duvoir inshingano zo kwemera ukamuha amakuru ukamuha iyo interview ukavuga ugasubiza ibibazo akubaza ariko wagera hirya noneho habaye ikintu nk'icyo cy'ubwicanyi cyo guhohotera abaturage kareba hirya ni ikibazo rero gikomeye abatinyutse rero kubivuga ngira ngo mwabonye uko byabagendekeye ubu ngubu muri uyu mwaka dutangiye nako turangije hari abanyamakuru babiri bafunzwe umwe ni Cyuma Hassan twari tumenyereye kubona atabariza abaturage barenganywa na buriya butegetsi bwa FPR Inkotanyi uwo mugabo nyamara yavugaga ko yikundira Kagame rwose akamutabaza ariko akavuga ati abandi bayobozi bahohotera abaturage nzajya ntabaza ubwo ndizera ko na perezida azabyumva akagira icyo abikoraho ariko uko byarangiye mwarabibonye baramufashe baramutwara na perezida ntacyo yabikozeho yaryumyeho nyine nubwo yavugaga yuko amwemera amukunda ariko perezida Kagame ntacyo yakora ku bamufunze ahubwo wasanga niwe watanze amabwiriza yo kumufunga kubera ko agaragaza isura y'ubutegetsi abereye ku isonga abaturage benshi yagiye atabariza ubu ngubu ngira ngo bafite ibibazo byo kubona undi muntu bakwisunga hanyuma hari undi munyamakuru witwa Theoneste Nsengimana we yafunzwe hamwe n'abantu b'abayoboke ngira ngo ba Darufa Umurinzi akaba yarafashwe muri urwo rwego kubera ko ngo bari basomye igitabo bagisomera hamwe kigaragaza ukuntu bashobora kuvanaho ingoma y'igitugu badakoresheje violence icyo cyabaye icyaha barafunze n'ubu ngubu baracyarimo murabizi Theoneste Nsengimana rero kuko nawe yari yagiye gukurikirana ayo makuru ubwo nicyo afungiye afunzwe gusa kuko yagiye kureba amakuru y'abantu nabo mu by'ukuri badafite icyaha kuko bagiye bashaka uburyo bahirika ubutegetsi kuko ntabwo bahishaga ko batabushyigikiye ariko nta nubwo bigeze bashaka gukoresha intwaro nta nubwo bigeze bagerageza guhohotera ubwo butegetsi bavuze yuko bavanaho ubutegetsi bakoresheje uburyo bwo koroherana icyo gice nicyo bafungiye urumva rero nacyo ni ikibazo umuntu rero ntiyabura no kuvuga abandi bantu batanze ibitekerezo byabo atari abanyamakuru nyirizina ariko nabyo umuntu yabishyira muri uwo murongo ngira ngo tuzi nka mu ntangiriro z'uyu mwaka mu kwezi kwa mbere nibwo twatangiye kumva umudamu witwa nako Yvonne Idamange irya mugwiza agaragaza ibitekerezo bye kuri shene YouTube yari yafunguye agenda atanga ibitekerezo anenga ubutegetsi cyane cyane kuri icyo cyorezo cya COVID uburyo gestion yacyo yakorwaga yamagana uburyo leta kitwaje igakinesha abaturage ubu ngubu nawe arafunze mu kugira ngo mwarabyumvise mu manza yakati imyaka 15 urumva ni imyaka 15 y'akamama arafunze nta n'ukimuvuga kandi mu by'ukuri azira ko yatanze ibitekerezo bye undi rero umuntu atabura kwibuka ni Aimable Karasira nawe yari afite shene YouTube yitwa Ukuri Mbona ubu ngubu arafunze azira ibitekerezo bye ngira ngo ntaraburana kimwe n'undi witwa nako pardon ndashaka mu kuvuga mu gihe cyahise kandi baracyariho mu mbabarire witwa Rashidi nawe yari afite shene YouTube ye baramufunze ngo yaranabikoraga rwose azi yuko azafungwa kuko mwumvise ko agiye kwitaba kuri polisi yagiye yitwaje uburoso na kamambiri kuko arazi yuko atari bugaruke n'ibindi rero bibabaje cyane kuko ikerezo ubundi niyo nkingi ya demokarasi mu gihe rero leta ikomeje kuniga umurongo abantu batangiramo ibitekerezo byabo by'itangazamakuru yaba izi mbuga nkoranyambaga mwumvise cyane cyane twari tuvuze amashene ya YouTube ariko n'abandi bantu batanga ibitekerezo byabo ku mbuga nkoranyambaga zisanzwe ari Facebook ari Twitter ubona leta ibarakariye cyane wenda bo abenshi ntibasha kubageraho kuko hari n'ababa bari hanze ariko abari mu gihugu nabo uzamenyekana leta izamufunga niko iteye uriya butegetsi ntabwo bifuza yuko abantu babaha ibitekerezo byabo uko babyumva ndetse umuntu ntiyabura no kuvuga ku ijambo rya Paul Kagame mu minsi ishize ari igishari muri bya bintu byo yari ingando y'abayobozi b'inzego z'ibanze batowe mu minsi ishize yabakanguriye kugenda ngo bakanyomoza abantu batanga ibitekerezo byabo ku mbuga nkoranyambaga urumva rero ni ibintu bisa n'ibimuhangayikishije kandi mu by'ukuri izo mbuga nkoranyambaga ayo mashini ya YouTube izo za Facebook izo za Twitter ni ibintu abantu bifashisha bahana ibitekerezo kandi ibitekerezo nk'uko navugaga mu kanya niyo nkingi ya mbere ya demokarasi ikindi rero umuntu yavuga muri uyu mwaka nibyo nari nkomujeho mu kanya hatowe abayobozi b'inzego z'ibanze bahiriye ku rwego rw'umudugudu bakurikizaho nyine akagari bagera ku murenge hanyuma basoreza uturere ahangaha ngira ngo twigeze gukoraho ikiganiro na mugenzi wanjye Benwa Umuhoza mu kiganiro urwatubyaye ikintu cyagaragaye muri ariya amatora y'inzego z'ibanze nuko agaragaza isura yo kugundira ubutegetsi kw'ishyaka ryitwa FPR Inkotanyi niba mubyibuka uko twabivuze muri icyo kiganiro icya mbere kigaragara nuko ni amatora atagirwamo uruhare n'abantu baravuga ngo bafashe abaturage batuye mu isibo n'urwego ruri hasi y'umudugudu wari rugizwe n'ingo nk'icumi cyangwa cumi n'eshanu noneho bakavuga bati muri buri sibo mwitoremo abantu batatu ubwo abaturage bagatora abantu batatu mu isibo barangiza kubatora abaturage uruhare rwabo muri ayo matora naho rugarukira naho ngaho n'ahandi kuko bamara gutora mu isibo noneho abo babandi batatu batoye nibo bajya gutora urwego ruzayobora umudugudu abo mu mudugudu nabo bakazi abo ngabo batoye bakazitoramo abandi batatu bajya gutora abagize inzego z'akagari abo nabo bakazitoramo abandi batatu bajya gutora abagize inzego z'umurenge nabo ngo bakitoramo abandi batatu bajya gutora inzego zizayobora akarere n'ayo matora FPR ndabizi ko haba suffrage indirect bibaho ariko hari aho biteye ubwoba ni ukuvuga iyo twumva amatora y'abayobozi b'inzego z'ibanze uko tuyumva natwe turi mu birometero 8, 10, 20 n'umuturage uri mu Rwanda uri aho ngaho nawe abyumva gutyo abirebera kure nawuriye nabyo yumva ngo batuye abayobozi b'uturere umuturage uri mu kagari runaka uri mu gasyata uri mu murenge wa Kinyamakara nta hantu wahuriye n'ayo matora nawe abyumva agabisoma mu itangazamakuru ndahari n'itangazamakuru ntabwo ryitabira ayo matora cyane sinzi impamvu ariko ni ibintu biteye ubwoba donc ni ibintu bijya gusa na nomination degize baravuga bati FPR tugiye gushaka abantu ko bazayobora akarero akanaka noneho bakabikora gutyo urumva nyine ba bantu n'ubundi nabo ngabo bagiye gutora abo bahagarariye n'abantu FPR iba yatoranyije mbere ndetse hari n'umuvandimwe waduhaye ubuhamya bigeze kuba muri ibyo bintu aratubwira ati buriya iyo amatora agiye kuba babanza gukora ikintu kimeze nka plan nk'igishushanyo mbonera uko amatora azaba ameze abantu bazayobora inzego z'ibanze baragenda bakavuga bati ahangaha wenda ku Gisenyi muri Rubavu tugomba kuhabona umuyobozi w'akarere w'umudamu kandi w'umuhutukazi ibyo icyo gihe ni ukuvuga ko uwo muntu agomba kuboneka ateye gutyo bakamureba nyine bakamenya ko ari umuntu udakunda gutera hejuru wumva ibyo bamubwiye byose bagashaka umuhutukazi w'umudamu ubwo ni uko bigenda ni ukuvuga we bya bindi byo kwiyamamaza muza uzanye amadokitora uzanye ibintu ngo uzakorera akarere iki niba uri umugabo w'umututsi ntabwo uzigira utambuka uko barangije gushushanya umuntu bifuza ukomeze hose mu mutara bakavuga bati turashaka umuntu w'umututsi w'umugabo kandi wavuye Uganda ubwo nuza wowe uri umuhutu ufite ibishuri ntazi uko bingana nihandi hawe ntabwo uzatambuka ndongo nuko ayo matora ameze byongeye kugaragara rero muri uyu mwaka turangije ni amatora mu by'ukuri agaragaza ibintu lo systeme staliniyani niko tujya tuvuga ni ibintu biteye ubwoba ubwo rero nabyo kimwe n'ibyo tutangazamakuru twavugaga mu kanya bikaba bigaragaza imiterere mibi y'ubutegetsi dufite ukuniga demokarasi ukutubaha abaturage ubundi bagombye kwitorera inzego ikindi rero ashiri warumbanije mu kanya ni ikibazo cy'uburezi ngira ngo nacyo kigaragarira muri ibyo ngibyo kugira ijambo mu ruhare rwa demokarasi bafata abantu nk'abo ngabo batojwe bagiye mu ngando bapakiyemo ibintu batitekerereza de façon autonome akaba aribo bashyira hariya nibo bumva bavugira abantu kumva abantu bose barakurikira mu buhumyi bagafata umuntu utekereza ushaka kugaragaza ibitekerezo bakamujyana muri gereza utekereza cyane bakamwambura akazi noneho bagasigara ba bantu nibwo warumbaje ibintu by'uburezi ariko wenda de façon civique nuko iyo witekereza uri autonome mu bitekerezo ikintu umuntu yakwita kugira ireme ry'ibitekerezo byawe de façon démocratique ariyo ntabwo yaba bahitamo ba bandi abantu bumva nyine bagenda bigaragaza cyane ariko mu by'ukuri badafite igitekerezo cyabo bwite bavuga ibintu babwiwe nicyo kibazo rero mwumvise umuntu wanangaje muri uyu mwaka hari abo twari tuzi cyane ariko hari wiyongereyeho witwa Munyakazi Sadate ngo wigize kuyobora ikipe ya Rayon Sports yibasiye umudamu witwa Victoire Ingabire kubera ko atanga ibitekerezo bye amuvugaho ibintu bibi cyane mwarabibonye avuga ngo ni ibisigisigi ibyo kwa Kayibanda na Mbonyi umutwa ibintu nk'ibyo mbese byo guharabikana ukabona mbese ko hari ikibazo cyo kugira cyo kubaha ibitekerezo by'abandi ahubwo bakazana bya bindi batojwe akaba ari byo bashyira imbere umuntu akaba atavuga ko bibabaje cyane ndetse sinabura no kongeraho ko buriya no mu kazi iyo utekereza ugatanga ibitekerezo ugakritika umuyobozi utaragera no hejuru ku bayobozi b'abaminisitiri cyangwa se ba perezida wa repubulika no hasi iyo uko sisiteme yubatse ubu ngubu no hasi iyo wibeshye ugakritika igitekerezo kivuye ku muyobozi niba niyo yaba uw'akagari umuyobozi w'akagari ukamubwira uti ibintu uvuze ntabwo ari byo icyo gihe ugira ingorane n'akazi wari ufite barakakwambura icyo bikagaragara mu nzego zose ari administration ari igisirikare ari igipolisi sinabura kuvuga akantu nabonye umuntu yanditse kuri Twitter avuga imiterere y'inzego z'igipolisi ko habamo ibintu byo gukandamiza ibintu bya ruswa by'ikene wabo ariko cyane cyane hari abahohoterwa bakirukanwa mu kazi ndetse hari n'ababurirwa irengero kubera gusa ko wenda batishimiwe n'umuyobozi w'umuntu yatangaga urugero rw'uriya Gasana Rurayi ko yakoze amakosa nk'ayo ngayo bakabimenyaho kugira ngo bamuhane ahubwo bakamugira guverineri mu ntara y'Iburasirazuba kandi uwo yavugaga ko n'umuntu wabaye umupolisi yavugaga yuko nuri ya Dani Munyuza nawe ariko akora doko ni kene wabo ni ibintu bya ruswa harimo na ruswa y'igitsina uko yavuze ubwo rero ibyo byose bigaragaza imiterere y'inzego z'ubutegetsi mu itangazamakuru muri demokarasi muri rusange mu burere mboneragihugu ni ibintu biteye isoni umuntu akaba yakwizera ko wenda uyu mwaka dutangiye hari ikizahinduka kandi twese tugomba kubigiramo uruhare ubwo mbere yo kurangiza reka mvuge gatoya kuri minisiteri bashyizeho iyoborwa n'umugabo witwa Dr. Bizimana minisiteri bashyizeho isimbura icyari komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge icyari CNRG ikigega gishinzwe gufasha abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi ariko uko twabibonye wenda ubwo tuzabigarukaho mu gihe kiri imbere kuko imikorere yayo ntabwo iragaragara cyane gusa twatangajwe no kubona Dr. Bizimana uko yakoraga kiri muri CNRG yibasira abantu batanga ibitekerezo byabo mu itangazamakuru batanga ibitekerezo bitari ibyo mu murongo wa leta abibasira akabita amazina apfuye mwumvise byavuze je wende na sinshaka kubitindaho cyane ariko bigaragara ko iyo ministeri nayo yashyiriweho kugira ngo yongere ijye muri wa murongo wo kudingiza imitekerereze y'abantu ku buryo bwigenga nicyozo rero gikomeye uyu mwaka ntabwo twakwishimira uko ibintu byagenze muri demokarasi mu gutanga ibitekerezo mu itangazamakuru ubwo wenda ibindi tuzabimenya mu minsi iri imbere ariko twizere ko ubutaha bizagenda neza kurushaho ashyire sinzi niba ntarondogoye ariko numva ari icyo navuga ku kibazo warumbajije ubundi nongeye kugushimira kandi Imana ikomeze ibane nawe
urakoze cyane Anicet Karege ubisobanuye neza cyane ubyerekanye neza cyane uburyo leta kugira ngo igume ku butegetsi ku ngufu zose zishoboka ikora amabi kandi amabi agira ingaruka zikomeye cyane ku myiza y'abaturage urakoze cyane ntatinze rero reka mpe ijambo madame Tabita Gwiza Tabita nagira ngo nawe ugire incamake tugezaho tugeze dukoresha igihe gito gishoboka ku bijyanye n'akarengane muri rusange twagiye kaba muri kira gihugu twagiye twumva abantu baraswa ku manywa y'ihangu bamwe bakaraswa bakajya kubagirwa mu mashyamba twagiye twumva abantu bakurwa mu ngo zabo bakaburirwa irengero twagiye twumva abantu bamburirwa ibyabo abantu basenyewe nzi ko hari n'ibiganiro wagiye ukora aho wagiye uganira n'abantu bo muri Kangondo basenyewe muri abo ngabo harimo umwe ntashobora kuzibagirwa umugabo wari ufite abana batandatu afite amazu abiri imwe abamo ndetse n'indi akodesha ikamutunga tuba n'umuryango we baraza byose babitura hasi maze aravuga ati dukeneye ko mutwishyura ibyacu mwasenye we n'umuryango we babaha inzu y'icyumba kimwe abaza akaboneka ati ese ubu ngubu urabona bizajya bigenda gute ko turi abantu umunani mu nzu y'icyumba kimwe twari dusanzwe dufite inzu ifite mbese surface cyangwa se espace ihagije yo kugira ngo tubemo ubu bizagenda gute kaboneka umuntu witwa ko ari umuyobozi ariko mu by'ukuri katumwite umugamba nicyo mwanzi w'igihugu kaboneka aramusubiza ngo mujye mwakuranwa abana bajya kujyama nijoro wo bujyame ku munwa icyo ni igisubizo cyasubijwe n'umuntu utwo ko ahagarariye leta Tabita byabaye byinshi cyane ariko nawe ndagira ngo tubwire muri make ibintu leta yagiye ikorera abaturage uyu mwaka kandi wagiye unavugana nabo atari ibintu wasomye cyangwa se ibintu wumvise ari ibintu ubwawe waganiriye n'abaturage ndetse nanibutsa abantu bagiye babasha guhunga n'abandi bagiye bicirwa mu magereza ibi nagira ngo ubigire icyo bitubwiraho mu magambo ahimye urakoze jambo ni ryawe
murakoze yashiri mu by'ukuri nsa n'ubivuzeho hafi ya byose uretse ko ni byinshi nta n'uwabirangiza amabi leta yakoze nta n'ubwo ari muri uyu mwaka gusa ni kuva bafata ubutegetsi leta ya FPR kuva yajya ku butegetsi yahohoteye abanyarwanda yarabarashe izuba riva yarabasenyeye yarabibye yafashe abagore ku ngufu wabivuga ntabwo yabirangiza dufashe kuri ibyo byo kuraswa mu ruhame warubikomojeho abana b'abajene barabamaze urubyiruko rwarashize barabarashe izuba riva imbere y'imiryango yabo imbere y'abaturanyi barabarashe mu majyaruguru y'igihugu tanye inzoga z'inkorano bati twabafatanye imogi kandi abaturage bagiye babivuga tugishobora kubumva tugifite abanyamakuru bose batarabamarira muri prison Anicet yabikomojeho babyivugira bati bamaze kubica bajya gushaka imifuka amajerekani y'inzoga ngo baterekaho berekane yuko ari zo babafatanye. Muri kira gihugu habaye amabi menshi, abaturage barahohotewe n'uyu munsi kugeza muri uyu mwanya bagihohoterwa n'ibintu by'indengakamere. Hari abasenyewe ashira ubikomojeho ibyo muri Kangondo, abanyarwanda mwese mwarabikurikiye. Agahinda kugeza muri uyu mwanya abanyarwanda baracyangara mu gihugu cyabo kubera ko bagiye bafata amazu yabo barasenya bashyira hasi batabateguje batabahaye integuza ntibabaha n'ingurane z'ibyo z'ibyabo. Umuntu akaba afite abana, afite umuryango, akabura uko abigenza, bikageza ubwo ajya kuragiza abana. Ibyo ni ibintu biteye ubwoba. Biyemeje gusenya imiryango, umugabo n'umugore bakabatandukanya, ababyeyi bakabatandukanya n'abana, abana ntabwo bakijya mu mashuri. Mwarabyiyumviye, ababyeyi bagiye batanga ubuhamya batabana bacu kubera ko nta bushobozi tugifite, kubera ko ayo mazu babasenyeye bagara amazu babamo ndetse bakanakodesha bikabaha ubushobozi bwo kugira ngo bohereze n'abana babo mu mashuri. Ariko ibyo byose abitwa ngo ni leta barabibambuye barabisenya, ibindi barabitwara. Hagiye haba ihohoterwa ry'umwari n'umutegarugori, za ruswa z'igitsina, ibyo twakomeje kubyumva. Abasirikari bakagenda bagafata abagore ku ngufu, bagafata abagabo babo bakabazirikira hirya iyo bagakubita, barangiza bagahohotera abagore babo, bigapasi na persi, bigapasa ni na nkurikizi. Ibyo byose twarabibonye muri kiriya gihugu cy'u Rwanda. Muri uyu mwaka twibanze muri uyu mwaka wa 2021 habaye amabi menshi cyane, nuko ariwo twibanzeho kuko ariwo turiho turangiza. Ariko nta gihe abaturage batigeze bakorerwa amabi, ariko twibanze muri uyu mwaka twabonye byinshi byinshi. Abaturage bagakubitwa bakabajyana mu tugari bakabakubitiramo mu biro by'abayobozi bakabakubita bakageza ubwo bapfa bakava mu mwuka bakabahamba. Ibyo twarabibonye nta nkurikizi. Navuze mu by'abagiye bicwa baraswa, ntabwo nakomoje mu bagiye bicirwa no mu maprizo. Abanyarwanda barahohoterwa muri za prizo, baricwa, bati yaratorotse, bati yaragiye kurwanya inzego z'umutekano. Abanyarwanda bararaswa izuba riva. Nkomeje rero ngira ngo nene kubatindira nsa naho nanarangiza, reka mvuge noneho ku kintu cyitwa COVID. COVID yabaye urwitwazo rwo kugira ngo abanyarwanda bahohoterwe, bicwe, bafungwe, bakubitwe. Murabibona buri munsi urubyiruko ngo babafashe, ngo barenze ku mabwiriza, ngo ya COVID, ngo bateranye bakagenda bakabafata bakabashyira hariya, bakabakoza isoni mu mapingu, bakabashyira muri prison, bakajya kubaraza mu mastade, bikageza nubwo bafata n'abageni bakinjira muri sare aho abageni bicaye umugeni n'umukwe, bakagenda bakajya kubaraza muri stade bambaye bacyambaye ya myenda y'ubugeni. Leta dufite n'urukoza soni, bakajya mu baturage bati yambaye agapfukamunwa, ntabwo yambaye agapfukamunwa mu buryo bwemewe, ubwo bakaba babaciye amafaranga. En fait COVID bayigize business. Abaturage barahohoterwa byindenga kamere muri iyo covid noneho ubu ngo baho bigeze barinjira mu ngo z'abantu bakagenda bakabafata ku ngufu bakinjiranamo n'abasirikari n'imbunda bagafata abaturage bakabaryamisha hasi bakababoha barangiza bakabateragura ibishinge ese izo shinge babatera koko ni zibazi zirimize izo nkingo nyankingo cyangwa ni ibindi babatera aho ni baba bari kugenda batera abanyarwanda twatuzi bita twamunyuza bwa burozi bwabo dore ko ari n'abarozi icyo kintu mu bintu byamahamuye ubwicanyi uragwira ariko ikintu kitwa uburozi bw'abari abantu bwarampahamu uburozi bakoresha mu gihugu imbere bagakoresha no hanze y'igihugu ubu rero baragenda bagafata abaturage ngo ni inkingo bakajya kubafata ku ngufu bakabajombagura ibishinge ibyo bishinge biri mu iki nibwo ujya kumva ukumva ngo munapfuye urupfu rutunguranye muri iyi minsi niko bigiye kuza izo mpfu zitunguranye zirasanzwe nabyo sinabikomojeho ukajya kumva ukumva umuntu arapfuye atarwaye umuntu yaburiwe irengero ibyo byose ni ihohoterwa rikomeje gukorerwa abanyarwanda muri kira gihugu icyo narangirizaho ni groupe zashinzwe z'abashinzwe guhohotera abanyarwanda ku mbuga nkoranyambaga hakaba abantu bahera mu gitondo bakarara bakora basimburanwa kuri za Facebook kuri za Twitter n'ahandi bahohotera abanyarwanda uvuze ni mu mfunge kandi icyo bavuze iyo groupe ikivuze kigomba gukorwa mu gihugu niko kazi bashinzwe ibyo byose aya mabi mvuze nayo ntavuze nayo mugenzi wanjye Aniseti yavuze byose ndagira ngo mbabwire ko urunana ruharanira impinduka dukomeje kuyamagana muri uyu mwaka uje 2022 reka twizere ko irihohoterwa rikorerwa abanyarwanda rizahagarara turabibasabye ariko twarabibasabye imyaka yose ntabwo byakunze aho bigeze banyarwanda banyarwandakazi nimuhaguruke mwese dushyize imbaraga hamwe ntimwumve ngo ni urunana gusa ruzabikora ntimwumve ngo ni kanaka wenyine niwe bireba twese biratureba dushyire imbaraga hamwe turwanye aka karengane kandi twikize iyi leta y'igitugu ikomeje guhohotera umunyarwanda murakoze ashire
urakoze cyane madame Tabita kwigwiza kutwibuta ibyo bintu byose bibabaje ibintu twibukije birababaje cyane bidusubiza n'inyuma muri ayo mateka ku byinshi byagiye biba duhita tubiba kuri radio iteme turabyumvira ku yandi maradiyo urakoze cyane rero mu kubyibuta byose kandi werekana ko ari gahunda za leta mu by'ukuri leta yitwa ko igomba gukorera abaturage ariko mu by'ukuri ibahohotera buri munsi tugiye gukomeza ikiganiro cyacu noneho ndaha ijambo Dr. Etienne Dr. Etienne ta mu migambi yayo mu miyoborere yayo reka nubwo ngo imiyoborere ntabwo iyobora mu gitugu cyayo mu bijyanye n'ubukungu ubukene bukabije ubukene nibutse abanyarwanda ko bageze abo bakabwita nzaramba kubera ko nta cyizere na kimwe babona ko ubwo bukene buzagera abo bukagenda ndetse n'ibyemezo leta yifata mbabarize ibyemezo leta yifata kuva igihe icyorezo cya covid cyatangira ibi ngibi ni ibintu byagize ingaruka zikomeye cyane ku baturage ndetse binazahaza n'ubukungu mu magambo makeya Dr. Etienne watwibutsa ibintu bikomeye byabaye ku baturage kandi biri muri izi ngingo ijambo ni ryawe
urakoze ashire kumva ijambo mu kugerageza gusubiza icyo kibazo umbajije navuga ko muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe abanyarwanda ndetse n'isi yose bahuye n'ibibazo bikomeye cyane cyane ibishingiye kuri kiriya cyorezo cya COVID cyaje gihungabanya ubukungu haba ku isi haba mu Rwanda. Tabita yasobanuye ingaruka kiriya cyorezo cya COVID cyagize ku banyarwanda gihereye ku byemezo byo guhutaza abaturage byagiye bifatwa. Tabita yabisobanuye neza cyane ku birebana n'urwego rw'ubukungu. COVID yagize ingaruka zikomeye ku banyarwanda kubera ko ibyemezo byafashwe harimo icyemezo cyo gukumira abantu bakaguma mu ngo, kandi tuzi ko abanyarwanda benshi batunzwe n'imirimo ya nyakabyizi aho umuntu agenda agakora agakora ikiraka bakamuhemba akagenda agatungwa nayo bamuhembye uwo munsi atizeye ko hari icyo yasagura kizamutunga mu minsi ibiri iri bukurikireho. Ibyo byaranagaragaye mu gihe bafataga ibyemezo byo gukumira abantu. Dufashe urugero mu mujyi wa Kigali twabonye abantu bagerageje guhunga bajya mu giturage ndetse basanga amayira bagombaga kunyuramo yafunzwe, bamwe bakajya biturira muri Nyabugogo bagira ngo bambuke bashobore kureba ko bagira iwabo mu cyaro ko bashoboraga kubona yenda ikibatunga kubera ko bari basanzwe batunzwe n'akazi bakoze uwo munsi n'amafaranga babonye uwo munsi bumvaga nta kindi cyizere bafite. Icyemezo cyo kugumisha abantu mu ngo ntabwo ubwacyo cyari kibi n'ahandi hirya no hino ku isi cyarafashwe, ariko aho cyagiye gifatwa mu bindi bihugu bagiye banatekereza uburyo abaturage bari buze kubaho kiri buze gutunga abaturage ko niba uvuze uti abantu bose bagume mu ngo kandi uzi ko hari ba bantu bari batunzwe n'ifunguro bakoreye buri munsi ukavuga uti mugume mu ngo y'icyumweru ibyumweru bibiri ibyumweru bitatu abo bantu udatekereza ikigomba kubatunga abo bantu urumva mikoro yabo yabagahungabanye ntasohoka wajyaga kuzunguza abo bita abazunguzayi nubwo nabo bari batakibona uburyo bakora n'akazi kabo abo ngabo bagiye bitwa n'inzara. Twagiye tubona ingero z'abantu bamwe na bamwe bagiye bagwa ku muhanda kubera ibibazo by'inzara bahuye nabyo. Muri ibyo byemezo rero byagiye bifatwa byo gufungira abantu mu ngo abantu bahuye n'ikibazo cyo kubura amikoro yo kubatunga kandi n'imfashanyo zagiye zitangwa ntabwo zagiye zigera ku bantu bose bitewe n'uko zabaga ari na nkeya zidakwiriye abantu bari bazikeneye cyangwa abantu bari bashonje. Usibye rero izo ngaruka z'icyorezo cya coronavirus zagize ku bukungu hari na politike zindi zabangamiye iterambere ry'abanyarwanda navugamo nk'urugero politike zishingiye ku butaka ntabwo ndi bubigarukeho cyane ni politike ubwayo yonyine yafata ikiganiro cyihariye. Reka mvuge kuri politike y'ubuhinzi aho ubungubu usanga bategeka abanyarwanda guhinga igihingwa arahita yumva yifuza ko cyahingwa mu karere kanaka. Yandi yo politiki ubwayo ntabwo ari mbi bavuze bati muri kariya karere hera ibirayi cyane bagashishikariza abaturage guhinga ibyo birayi bakabahafasha no kubona ibyangombwa bituma koko uwo musaruro uzagenda neza yaba amafumbire haba kubaha abahanga mu by'ubuhinzi babagira inama z'uburyo bigomba gukorwa. Iyo politiki ntiyari mbi, politiki yo gukorera mu makoperative. Ikibazo gihari nuko nkuko mumaze iminsi mubyumva, hari abaturage batabaza bavuga bati twebwe duhinga umuceri, ariko uwo muceri ntidushobora kuryaho, abana ntibashobora kurya kuri uwo muceri, tuwuhingira mu makoperative. Abashinzwe amakoperative bakaza nibo bacunga byose kugeza umuceri weze, bakawusarura bakawujyana. Icyo gihe no kugira ngo uzabone agafuka k'umuceri kandi ari wowe wawuhinze, bisaba gutanga ruswa kugira ngo ako gafuka bazakaguhe, cyangwa se bagira ibiro bakugenera baramaze kuwutonora, baramaze kuwutunganya, bikaba byafata amezi n'amezi. Urumva rero icyo gihingwa wahinze udashobora kukigiraho ijambo, nabyo ni ikindi kibazo. Ikibazo gikomeye cyane kandi muri ibyo ngibyo ni uko nanone wa muturage uba yahinze uwo muceri cyangwa ibyo birayi, babimugurira ku giciro gitoya cyane, kiri hasi cyane ugereranyije n'igiciro abagiye kubicuruza bazashyiraho. Ukumva rero ko iyo benyo politike yari nziza, ariko bitewe n'uko ishyirwa mu bikorwa ntabwo iri mu nyungu z'abaturage, ahubwo iri mu nyungu za ba bandi bayobora amakoperative na ba bandi baza gufata bya bihingwa bakajya kubicuruza. Leta icyo yakagombye gukora ni ukugenera umuturage igiciro cy'ibyo yahinze, ihereye no ku giciro kiri ku masoko. Niba yenda bavuze bati muhinge ikawa, bakareba igiciro kiri ku isoko mpuzamahanga, umuturage bakazamugenera igiciro bakurikije ibyo buri wese mu bateguye iyo kawa yagiye akora. Niba umuturage yarahinze iyo kawa yamufashe imyaka itagira ingano, imufasha gushaka ifumbire, imufasha kuyibagara, imufasha gushyiramo imiti, bimutwara gushyiramo imiti, bimufata igihe nanone cyo kuyisarura, noneho wa wundi uje akayifata akayigura akajya kuyitonora akayanika akanashaka yenda amakamyo azayitwara ayijyana ku isoko akayigurisha, uwo nawe agomba kubona inyungu zihwanye n'imirimo yakoze, na Leta ikagira ikibonaho mu misoro izava kuri ibyo bihingwa. Ariko wa muturage bakamuzirikana, ntibavuge ngo wa mucuruzi ni ugiye kumuha igiciro yishakiye kitazagira aho kitagiraho gihuriye n'akazi aba yarakoze. Urwo ni urugero rumwe umuntu yatanga ku birebana n'iriya politiki y'ubuhinzi isaba buri wese guhinga ibyo Leta ishaka ko bahinga. Ubundi niba uwo muturage bamuhaye ahinze tuvuga umuceri, wa muceri adashobora kuwuryaho kandi n'igiciro bamuhaye kikaba kitamushoboza yenda no kuzagura umuceri yifuzaga, cyangwa ngo ashobore no kuba yagura ibindi akeneye mu buzima bwe, ibindi biribwa akeneye mu buzima bwe, ndetse n'ibindi bikoresho akeneye mu buzima bwe. Icyo ni ikibazo gikomeye kijyanye n'iyo politiki. Nanone ikindi kibazo gihari cyahungabanyije ubukungu, ari ubukungu bw'igihugu ndetse cyakuruye n'ubukene mu baturage, ni ririya fungwa ry'imipaka cyangwa se muri rusange imibanire y'u Rwanda n'ibindi bihugu bituranye. Urabona ko nk'i Bugande havaga ibiribwa binyuranye, havaga n'ibindi bintu binyuranye, abantu bajyaga gushakayo bakabizana mu Rwanda bakabicuruza, akaba ariko kazi kabo, akaba ari cyo gisa naho kibatunze. Ubu ibyo ntibikibaho, ndetse n'abagerageje kubikora twabonye ko hari benshi bagiye baraswa mu rwego rwo kugira ngo bose he kugira n'uhirahira ngo arashaka kwambuka ngo ageyo. Ibyo byo gufunga imipaka rero bikaba bimaze n'igihe kingana kuriya, byagize ingaruka ku bukungu bw'igihugu, bigira ingaruka ku bukungu bw'abaturage ndetse n'abari batunzwe no gukora utwo turimo two kujyana ibintu i Bugande cyangwa se kubivanayo babizana mu Rwanda. Abo ngabo nta kindi kintu cyafashwe, nta kindi kintu cyakozwe kugira ngo ako kazi bakoraga babone icyagasimbura, babone icyabatunga. Ikindi nagarukaho ntizimbye mu magambo ni ikirebana n'ikibazo cya ruswa. Ikibazo cya ruswa tabita yigeze kugikomozaho, ni ikibazo cyakwiriye mu nzego zose z'ubuzima. Kugira ngo ubone akazi birasaba ruswa. Iyo udafite iyo ruswa nibura birasaba ko ufite mwene wanyu mu nzego z'ubutegetsi zikomeye uragufata akaboko akagenda akagutereka mu mwanya uyu n'uyu. Ugasanga rero abana b'Abanyarwanda baragenda bakiga amashuri, bakiga za kaminuza, bakabona amadiplome, akaza akajya agasubira mu rugo iwabo akicirana iyo diplome, akicwa n'agahinda ko kutagira akazi kandi akabera n'umutwaro wa muryango we wari warikokoye, ukamurihira amashuri abanza, amashuri yisumbuye, ukamurihira universite, wizeye ko ahubwo uwo mwana narangiza azaza akabatabara mu bibazo bafite. None wa mwana ahubwo abamaze no kuba umusore akagenda agasubira mu rugo akajya kwicara iwabo, akababaye umutwaro wundi ku babyeyi be, ku muryango we, ategereje wamufasha wamuterera ijana kugira ngo nawe ashobore kugura isabune, akaba ari ikibazo gikomeye. Hari ibizamini bikorwa by'amapiganwa ariko nabyo usanga bidakurikiranwa neza, ahubwo ugasanga ya ruswa igarutsemo, cya kimenyane nacyo kigarutsemo, ukumva rero nacyo kibangamiye urwego rw'iterambere ry'Abanyarwanda ndetse kikaza no guhungabanya n'ubukungu bw'igihugu, kuko n'amafaranga yagombye kwinjira mu isanduku ya leta usanga agenda yinjira mu mifuka y'abantu bamwe na bamwe. Nkaba rero navuga nti ibibazo by'ubukungu ni byinshi cyane, ibibazo birebana n'iterambere ry'abaturage, ibibazo birebana n'imibereho y'abaturage ni ibibazo byinshi cyane. Abaturage barihebye, abaturage baricwa n'inzara, wigeze uvuga inzara yitwa nzaramba bagiye bahura nabyo, bahuye nayo, hari n'izindi nzara bagenda bahura nazo, ariko ibyo byose bikaba biterwa ahanini na ziriya politike nagiye mvuga ziri hariya, biriya bibazo bya za ruswa. Ibyo byose ni ibintu byagombye gukosorwa mu rwego rero rwo guharanira impinduka, n'impinduka izaza gusuzuma ibibazo nka biriya ikabishakira umuti, Abanyarwanda bagashyira hamwe bagashaka politike ibabereye, bagashaka politike ibateza imbere, bagashaka mbese ikintu cyatuma biriya bibazo byose bishobora kubonerwa umuti. Nkaba rero nagira ngo ngarukire aha ngaha ne kwizimba mu magambo, buriya ibindi bibazo turaza kugenda tubisubiza mu mwanya uri bukurikireho. Urakoze.
Urakoze cyane Dr. Etienne ku ngingo nyinshi tugejejeho, ariko zigaragaza imiyoborere mibi cyangwa se zigaragaza igitugu cya FPR uburyo gikomeza gukandamiza abaturage ndetse kinashyiraho programme politike cyangwa se programme ziba zanditse wenda neza, ariko mu ishyirwa mu bikorwa byazo kazamo gukomeza gukumira umuturage. Dr. Etienne urambabarira, nkubaze no ku bindi bibazo. Hari izindi nyingi ebyiri nifuza ko tuvugaho, ariko ubona inazi igeneye Jean Paul agize ikibazo gitumye atabasha gukomeza ikiganiro. Nagira ngo ku bijyanye n'ububanyi n'amahanga ndetse n'umutekano nabyo ugira ibyo tubwira byagaragaye muri uyu mwaka bikagaragara nk'ibintu leta ya FPR yayobewe cyangwa se yishe nkana hari byo bavuze byo gufunga imipaka ariko harimo n'ibintu by'ubushotoranye byagiye biba harimo n'ibindi bijyanye n'iriya case ya Rusesa bagena byatumye umbanye n'amahanga Leta y'u Rwanda itabona nk'uko yagiye ibonwa wenda mbere ndetse n'ubijyanye n'umutekano umutekano utanye n'ibihugu duturanye nabyo haje mutuntu tubazo nagira ngo nabyo ubitubwiremo gatoya kandi biba ngombwa wenda ni seti na tabitana mu bakunganya ariko ndagutunguye kuri izi ngingo ariko mu nyemerera zo tuzivugaho gato cyane Dr. Tene Jambo ni ryawe
mbo urakoze kongera kunsubiza ijambo mu by'ukuri kiriya kibazo kirebana n'ububanyi n'amahanga narimaze kugikomozaho mvuga mpereye ku bihugu bihana imbibi n'u Rwanda imibanire yabyo imibanire hagati y'u Rwanda na biriya bihugu bituranye ntawavuga ko ari cyacya ni imibanire irimo ibibazo cyane cyane mpereye kuri kiriya gihugu cy'amajyaruguru ho bigaragara ko n'imipaka yafunzwe hakaba hashize igihe kirekire hakaba hari ibikorwa byigeze bikorwa kugira ngo barebe ko ibyo bihugu byakongera bikumvikana noneho imibanire yabyo igasubira mu buryo ariko byarananiranye initiative zose zafashwe ntacyo byatanze kubera kugenda bitana bamwana ariko tugasanga ari ikibazo gikomeye kubera ko kigira ingaruka ku Banyarwanda muri rusange ntabwo kigira ingaruka ku bafashe ibyemezo gusa ariko kigira ingaruka ku Banyarwanda muri rusange ndetse kikabigira no ku Bagande Abagande nabo harabazanaga ibicuruzwa byabo mu Rwanda byo ntibikiza ntibakibona uburyo bwo kubizana hari abafite imiryango yabo mu Rwanda hari abari mu Rwanda bafite imiryango yabo mu Bugande bajyaga kwisura bisanzuye ubu ngubu ni ikibazo kugira ngo umuntu aje mu Rwanda avuga ko agiye gusura umuryango we uri i Bugande ntabwo biba byoroshye ikindi umuntu afashe nk'urugero nk'i Burundi Burundi naho muzi ko hashize igihe kirekire ndetse n'ubu ni ikibazo kitarakemuka cy'imibanire yo hagati y'u Rwanda n'u Burundi kubera kugenda bashotorana ugasanga u Rwanda hari imitwe irwanya Burundi rushyigikiye u Rwanda narwo rukavuga ngo Burundi hari imitwe irwanya u Rwanda rushyigikiye bagahora muri ibyo muri iyo gahunda mbese yo kwitana ba mwana aho kwicara hamwe ngo bashake uburyo ikibazo cyakemuka noneho abaturage b'ibihugu byombi nabo babyungukiremo ubundi abarundi n'abanyarwanda baragenderanaga umuntu akajya Burundi nta kwishisha abarundi afite umuntu akajya akava Burundi akaza mu Rwanda nta kibazo hari abarundi benshi babaga mu Rwanda kimwe n'uko hari n'abanyarwanda benshi babaga i Burundi arabakuriyeyo arabavaga mu Rwanda bagiye kwigayo ndetse no gukorayo muri kino gihe ugasanga hari ibibazo bitoroshye muri Congo naho urebye uburyo imibanire y'u Rwanda na Congo yifashe usanga harimo ikibazo gikomeye hari ibimenyetso bigaragara ejo bundi havutse imyigaragambyo ngo yamaganaga abapolisi b'u Rwanda bashaka kohereza igoma abaturage bahita batera hejuru bumva ko mbese nta munyarwanda wagombye gusubira iwa muri Congo cyane cyane abo bashinzwe inzego z'umutekano kubera ibibazo bishingiye kuri uwo mutekano byagiye byabaye muri kariya karere kandi byinshi bakabyitirira u Rwanda bakavuga ko u Rwanda rubifitemo akaboko hari abantu benshi bapfuye muri Congo kimwe n'uko hari abapfuye mu Rwanda bagiye bazira amasasu ntabwo bishwe n'indwara bagiye bazira amasasu n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ibyo byose bigaragaza imibanire mibi iri hagati y'u Rwanda na biriya bihugu duturanye haracyari agahenge hagati y'u Rwanda na Tanzania ariko sinzi niba baribagiwe ubushotoranye bwigeze buba hagati ya Perezida w'u Rwanda na Kikwete akiyobora Tanzania. Sinzi niba ibikorwa nk'ibyo barabyibagiwe, ariko muri politike burya muri diplomasi hari ibintu abantu barenzaho kugira ngo bashobore kubana. Nanone tuvuye muri biriya bihugu bituranye n'u Rwanda tukajya no mu mahanga ya kure, tuzi cyane cyane ibihugu byari bisanzwe bitera inkunga u Rwanda, birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo Ubwongereza, harimo Ububiligi, Ubufaransa, Ubudage, Ubuholandi. Ibyo bihugu ni ibihugu abantu bagiye bagezaho ibibazo biri mu Rwanda, ariko bikica amatwi bivuga bati u Rwanda ni igihugu kiri gutera imbere, ni igihugu tubona politiki y'ubukungu imeze neza, ariko ibirebana n'imibereho y'abaturage, ibirebana n'igitugu kiri mu gihugu, ibirebana n'ihohoterwa, ibyo bihugu ntabwo babyitagaho. Ikibazo cya Rusesabagina rero cyabaye nk'indorerwamo yo kureberamo ibibazo byose biri mu gihugu. Ntabwo ari ukuvuga ko biriya bihugu bitabibonaga, ariko yabaye indorerwamo igaragarira isi yose, igaragaza uburyo uburenganzira bw'ikiremwamuntu bwifashe mu Rwanda. Ibyo bihugu byaboneho bisaba u Rwanda kurekura Rusesabagina no kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Hari inama nyinshi zagiye ziba ndetse bagasaba u Rwanda kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu, u Rwanda rukabyemera, ariko ntibagire icyo bashyira mu bikorwa. Ku buryo rero iyo urebye usanga n'ibyo bihugu by'ibihangange bitangiye kugenda bikura amaboko ku Rwanda, bitangiye kubona u Rwanda mu yindi shusho batari basanzwe barubonamo. Bikaba rero ari ikintu kihutirwa ko iriya politike y'ububanyi n'amahanga, y'imibanire n'ibindi bihugu yakwitonderwa hakagira igikorwa kugira ngo ibintu bibe byasubira mu buryo, kuko bizagira ingaruka zikomeye ku gihugu, bizagira ingaruka zikomeye ku baturage mu gihe biriya bihugu bizaba bitangiye gukomanyiriza u Rwanda mu rwego rw'ubukungu, mu rwego rwa diplomasi no mu zindi nzego zinyuranye. Bizagira ingaruka zitoroshye. Niyo mpamvu abayobozi b'u Rwanda bagombye kugira icyo bakora kugira ngo barebe ko biriya bibazo byabonerwa umuti, ko biriya bibazo byakemurwa. Ibyo gukomeza kwitana ba mwana bigahagarara, cyangwa se ibyo kumva ko umuntu agomba kwihagararaho buri gihe nabyo bigahagarara. Hakabaho ibiganiro bya mbere mbese bizanakemura biriya bibazo. Ni ibiganiro bizahuza Abanyarwanda ubwabo bakareba icyakorwa. Ni nabwo amahanga azavuga ati ubwo mwashoboye kuganira hagati y'Abanyarwanda ubwanyu, ndetse tukabafasha no muri ibyo biganiro, natwe turabona ko hari indi shusho mushaka kugaragaza, kandi ishusho Abanyarwanda bose bafitemo uruhare, atari ya shusho abayobozi bajya hariya badashushanya noneho bakabwira itangazamakuru ryaba mpuzamahanga bati nimugaragaze iyi shusho muyigaragariza amahanga ko ariyo shusho iri mu Rwanda. Ishusho twifuza, ishusho isi yose yifuza, ni ishusho igaragaza u Rwanda nyarwo, u Rwanda Abanyarwanda barimo, u Rwanda buri munyarwanda ashobora kuvuga ati iyi niyo shusho rwose y'u Rwanda. U Rwanda ni uko rumeze, u Rwanda ni igihugu kirimo amahoro, ni igihugu gitekanye, ni igihugu cyubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ndetse bakaba batanga ingero nziza zigaragaza uburyo ubwo burenganzira bw'ikiremwamuntu bwubahirizwa. Ibi byo guhora hatangwa ingero mbi zigaragaza uko uburenganzira bw'ikiremwamuntu buhonyorwa, uburyo demokarasi mu Rwanda batayikozwa, ibyo ngibyo bigahagarara bizahagarara rero ari uko abanyarwanda ubwabo bishyize hamwe bakabishyiramo ingufu bagaharanira uburenganzira bwabo bagaharanira demokarasi bagaharanira impinduka izatuma abanyarwanda bunga ubumwe ndetse abanyarwanda bagashaka hagati yabo ibisubizo by'ibibazo bakomeje kugenda bahura nabyo. Murakoze, nicyo nagira ngo nongereho kubirebana n'iriya politiki y'ububanyi n'amahanga.
Murakoze cyane Dr. Etienne kuri ibyo bitekerezo ndetse no kutwibutsa ibyo bibazo byose byagiye biba birimo ubuswa bukabije mu banyi n'amahanga ndetse harimo no guteza umutekano muke yaba mu gihugu mw'imbere twabivuze ndetse no bigo bya duturanye by'amahanga. Sindirimani se cyangwa tabitari cyo bashaka kongera kuri iyi ngingo ariko kugira ngo duse nk'abihutisha ikiganiro turimo kugana ku musozo. Nari guhita mvuga ngiye ku ngingo zijyanye n'ibijyanye n'urubyiruko ndetse na opposition. Anise Tabita, hari icyo ndashaka kugeraho?
Wanyemeye gatoya.
Yego Anise Katijambo.
Ubundi Dr. Etienne ngira ngo yabaye complet yabivuze uko biri. Politiki y'ububanyi n'amahanga ya Leta y'u Rwanda ni politiki mu by'ukuri idashingiye ku nyungu z'abaturage ahubwo ishingiye ku nyungu z'abantu bake cyane bari ku buyobozi, akaba ariyo mpamvu tubona biriya byose. Yavuze nyine umubano w'u Rwanda na Uganda gufunga imipaka batitaye ko bizagera ku baturage n'ibindi. Ariko igitumye wenda nshaka kunganira nuko nagira ngo nibutse akantu ubu ngubu d'actualité turimo tubona muri iyi minsi, nuko mu butegetsi bwa Leta y'u Rwanda bwa Paul Kagame gushyira pression ku bihugu bicumbikiye abantu. Ibyo ngibyo mvuga mu nyungu zabo, aho kugira ngo bavuge bati reka turebe ikintu cyateza abanyarwanda imbere aho bari hose, ahubwo bagashaka uburyo bajya guhungiza abanyarwanda aho babahungiye. Nagira ngo mvuge ku kantu biriya bintu mwumvise byo muri Niger, aho Leta ya Niger yafashe icyemezo bagasohora arete iteka ya minisitiri ngira ngo ryirukana ku butaka bwa Niger abanyarwanda bahoze mu butegetsi bwa kera bwo kwa Habyarimana bari muri Niger bagiyeyo ku masezerano bagiranye na Nations Unies. Bamwe muri bo ni abantu baburanye mu rukiko rwa Arusha bagirwa bere, abandi barakatiwe barangiza ibihano. Mu by'ukuri abo bantu nta nubwo bagombye ko bagikurikiranwa kuko bamwe nyine babaye bere abandi barangiza ibihano byabo, ariko Leta y'u Rwanda iracyabirukaho. Ntabwo Leta ya Niger yafashe icyemezo cyo kwirukana abo bantu ku butaka bwayo cya Leta y'u Rwanda, ndetse hari n'abavuga ko harimo n'ukuboko kwa Leta y'u Bufaransa. Ibyo rero nagira ngo wenda tutarangira tutabivuze, gusa birababaje kuko mu by'ukuri umuntu aho ari akumva atekanye niho agomba gutura. Niger rero kubona bayishyiraho igitutu nabwo nyine yagaragaje intege nke cyane kugira ngo bazoherezwe mu Rwanda noneho babeho nk'imbohe zose nyine zihari, kuko bo iyo uhari bakakukoresha ibyo bashaka rimwe bakagutegeka n'ibyo uvuga nibwo bumva batuje. Kuko bari abantu ubundi abenshi ni abantu kameme babaye mu nzego z'ubutegetsi, ni abantu bize, ni abantu wenda bafite n'ibyo bavuga ku byabaye bo bagira umutekano ariko bafite mu kuboko kwabo. Biriya bintu Niger yakoze rero nabyo bijyanye n'ububanyi n'amahanga ni igitutu. Urumva ikintu ambasade z'u Rwanda zirirwamo ni ibyo ngibyo. Abo bantu ubundi bashatse gutaha ntabwo nibo bakwigira kuri ambasade bakavuga bati turashaka gutaha, ariko kubona Leta y'u Rwanda ikoresha za ambasade zayo mu tuntu nk'utwo ngutwo mwumvise ko ari nabo bajya gutsinda mu mahanga nicyo kibabaje cyane. Kandi urumva ko bigikomeje no muri uyu mwaka kuko ibyo ngibyo ni d'actualité. Nabonye ko hari abantu benshi bahagurutse barimo kubyamagana kandi kuko nibyo kwamagana. Ikindi nagira ngo nongereho Dr. Etienne kuko yabivuze, hari umuntu twahoze tuvugana mu gitondo nakwangirije ka audio anyibutsa ukuntu Paul Kagame yigeze kuvuga ubwo na twazashaka iryo jambo agaya ibihugu bya Afurika icyo gihe muri ya sumita France Afrique bari bagiyemo agaya abayobozi ba Afurika bajya gupfukamira amahanga, mbese amahanga agasa naho aribo ariyo abayoboye icyo gihe bishongoragaho cyane nyine yari agifitanye ibibazo na leta y'Ufaransa none ubu Paul Kagame mwabonye ko ejo bundi yari ipari yari mu Faransa n'ubusiga yakoreshwa cyane niwe ndetse ngo bashaka mwumvise hari amakuru nta bafite gihamya ariko kuko bazajya bakoresha n'ingabo za leta y'u Rwanda ngabo za Paul Kagame mu by'ukuri kugira ngo bajye bazohereza hirya no hino ubu ngubu bya bintu yagayaga abantu b'abanyafurika ko bajya gupfukama ipari niwe usigaye watangayo niwe usigaye ajyayo kenshi kubarusha ubwo rero nagira ngo wenda izo contradiction nazo tutarangiza tutazivugaho ariko nsuri nyaka ni nshyigikira ibyo CN yavuze ko mu by'ukuri ubutegetsi bwa leta y'u Rwanda bufite politiki y'ububanyi n'amahanga idashingiye ku nyungu z'umunyarwanda z'umuturage ahubwo ishingiye ku nyungu z'ubutegetsi z'abantu bake cyane barengera inyungu zabo kugira ngo bimekane ku butegetsi kugira ngo abaturage batazabasaba ko basubiza ubutegetsi bwa Rwanda bihaye urakoze shiri
urakoze cyane anesthetic kongera w'icyo kintu kandi koko biri d'actualité no kuvuga cyane kandi biranababaje kubona leta ishyira imbaraga mu gukomeza guhohotera abaturage aho kugira ngo ishyire imbaraga mu gukemura ibibazo karande by'abaturage ndabita kuri izi ngingo ari cyo wagira ngo wongereho mbere y'uko mvuga ku ngingo zirebana n'urubyiruko ndetse na opposition muri rusange noneho nyuma turasoza mwese mbaha iminota ibiri yo kugira icyo mubwira abanyarwanda ndabita hari icyo wongeraho kuri byose cyangwa nakomeza cyangwa se wongere kuri mute
wakomeza ashiri sorry
okay urakoze cyane nago ndi butinde kuko ibyo tuvuga byinshi byagiye binavugwa kubijyanye n'urubyiruko ubundi mu bihugu byateye imbere bishingira ubukungu bishingira ubuzima gatozi bw'igihugu bushingira cyane ku burezi kandi uburezi akenshi baba bureba urubyiruko abana urubyiruko kubera ko nibo bavamo amaboko niyo batanga icyo nakwita MNDF donc abakozi b'ejo bazakorera leta bazakorera abaturage niyo bazavamo abacamanza abaganga abasirikare abantu b'ingeri zose batuma leta ikomeza kubaho batuma sosiyete ikomeza kubaho no kwibeshaho ibigaragara rero mu Rwanda sindi butinde ku kibazo cy'ubushomeri gikomeye cyane kandi gikubita cyane cyane urubyiruko kuko mu Rwanda abantu bari mu rubyiruko aribo benshi kurusha abandi bantu baba wenda abantu bakuze cyangwa se abasheshe akanguhe hakiyongera ko leta mu by'ukuri nta n'icyizere ibaha kubera imyitwarire yayo kubera izo politike mbi ku buryo izishyira mu bikorwa nabi niyo zanditse neza cyangwa se izindi zikaza zibakumira byose rwose bimaze kwivuga nk'ibibazo bijyanye na COVID gufunga imipaka ibyo byose bigira ingaruka ku rubyiruko ariko ibirengejeho ni gahunda yagiye igaragara yo kuba bibamo amacakubiri abenshi batazi neza amateka yayo abenshi bakuze bagira ubwenge bumva leta FPR ari iriho na Kagame bumva ko u Rwanda ruhera wenda kuri Kagame na FPR ariko muri uko amagambo Kabarebe yavuze y'urukoza soni amagambo by'ukuri tutatinya kuba ko ari amagambo umuntu ashobora gukurikiranwaho mu nkiko kubera ko ni amagambo abiba urwango kubiba urwango mu bantu b'urubyiruko bigira ingaruka zikomeye cyane kuko iyo habaye icyo nakwita nka kawo iyo habaye ibibazo bikomeye bishobora kuvamo ubwicanyi abantu bakibasira abandi kaba rero muri ijambo yavuze anavuga ko ari amazina yihariye abantu bandi b'urubyiruko ngo bari mu bihugu bahungiyemo ngo babahanga ngo bahagaze neza ngo nibo abo nibo banzi b'igihugu muribuka ibyo Kagame yavugiye mu nama y'urubyiruko avuga ati abantu mu bwoko bw'abahutu mwese mugomba gusemba bazi mu izina ry'ibyaha ababyeyi banyu bakoze ibyo byose babibwira urubyiruko muribuka izi Twitter zimaze igihe zisohoka za Tito Rutaremara izi zose nazo nizigamije kwibyira urubyiruko ku mateka aho bemeza yuko ari urwango karande rwabayeho kuva kera mu gice kimwe cy'abanyarwanda ubwo kubwo bw'abahutu bagiye bakandamiza mu buryo bwa karande ariko ngo abatutsi ibi byose ni ukugira ngo leta iriho igume ku butegetsi kuko y'abantu batumvikana y'abaturage badashyira hamwe y'abaturage batabasha kugira bwa burere mu naragihugu n'itete yabuzasobanura ubwo kuvuga ngo mfite uruhare rufatika muri demokarasi mfite uruhare rufatika mu bijyanye n'uburenganzira bwanjye uburenganzira bwa kimwe muntu ndetse nzi n'inshingano zanjye nzi n'inshingano za leta ngo bamenye bati niba nshonje niba mfite ubushomeri leta n'itakoza akazi kayo ko leta ishyirwaho kubera izo mpamvu ibi byose rero leta icyenda ishyira mu rubyiruko ibateranya na bagenzi babo nibyo kugira ngo abantu batazigera bicara ngo batekereze bati mu by'ukuri ikibazo cyo duhuje ni iki ikibazo cy'inzara dufite cy'ubukene ikibazo cy'umutekano dufite ninde ugitera ni leta y'u Rwanda ntabwo ari abandi banyarwanda abandi babitera aha rero kandi ku bijyanye n'urubyiruko ndafata urugero ruto cyane ari nako ndangirizaho ndagira ngo mbwire leta FPR ko ibintu bitazakunda ntabwo bizashoboka kubera yuko hari abandi babigerageje mbere yayo kandi bari banakomeye kurusha iyi FPR ku gihe cya Hitler mu Budage mu gihe intambara yari arimo kuyitsindwa mbere y'uko yiyahura mu basirikare basigaye bamukomeyeho bari abasirikare b'urubyiruko abantu bafite imyaka 15-16 hari n'ifoto nabonye yariho umusirikare w'imyaka 6 abo bose bari bo muri nyubakora ko nta kindi bari baramenye atari Hitler amaherezo twese twarayabonye amateka arabitubwiye leta mbi igitugu gushingira ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi mu gukandamiza abandi baturage no mu gufata umuntu mu buryo bwa business kuva ko umuntu ugomba kumubyaza umusaruro wa business mu nyungu zawe bwite ibi byose byaje byitura hasi nibwo Hitler yarangiye ubwo rero FPR nayo ntikibwire ko hari ibintu ikora kubera ko yihariye amateka yitubiramo kandi n'ingero z'inzwazi tanzu iki navuga ari naho ngiye kurangiriza ni ku bijyanye n'impinduka muri rusange buriya tugomba kuvuga impinduka tukavuga izo twifuza mu Rwanda ariko natwe ubwacu tujye twireba ibi ngibi muri mu runana nyarwanda rurane impinduka ni umuco dufite wo kubasha kugira za deba n'abandi bantu tutabibona kimwe tutabyumva kimwe kuko twemera ko ibitekerezo bitandukanye nibyo byubaka kurusha ibitekerezo by'umuntu umwe n'u Rwanda ahantu rugeze no kubera ko rubayeho kubera ibitekerezo by'umuntu umwe ukoresha inzego zose akabasumba amategeko yo kujya mu mategeko amasumba muri opposition rero habayemo namo impinduka mu bari barashyize hamwe ubwo bati turwane n'aka gatsiko turwane n'aka karengane tugakureho cyangwa se habeho ibiganiro dukemura ikibazo dufite gikomeye cyane izo mpinduka zarabaye kubera iki kubera ko harimo benshi banze kuba bacishwa aha twagiye tubona abantu bagaragaje rwose ubushake bwo gukorera inyungu rusange ariko turabona n'abagaragaje ubushake gukorera inyungu bwite zabo ibi ni ibintu bikomeye cyane kubera ko iyo ukorera inyungu bwite kandi urwanya leta FPR ni ukuvuga ngo uramutse ugize amahirwe cyangwa se abanyarwanda bakagira ibyago ko wasimbura iyo FPR nawe wakora nkacyo kubera ko uharanira inyungu bwite hari abantu bagaragaje ibintu nakwita ngo opportunisme cyangwa se populisme kwicara ukavuga uti iyi ngingo ni inyivuga abantu barayikurikira ari benshi cyane ariko mu by'ukuri idafite ireme rya politiki habanje haje no kuza gahunda zo gukora amaliste y'abantu twagiye tubona mbere ya 1994 cyangwa se 1994 liste z'abantu ngo bajye mu Rwanda liste z'abantu ngo b'intore ibi nabyo tugomba kujya twikebura tukamenya ko u Rwanda duharanira u Rwanda dushaka n'urw'abanyarwanda bose ariko noneho tukavuga duti hari ikintu kizadutandukanya wenda na FPR nuko umuco wo kudahana ugomba kuzashyirwamo imbaraga ariko umuco wo kudahana ntabwo ari umuco wo kwihorera cyangwa se umuco wo gushyira abantu ku ruhande ni umuco wo kwigisha abantu ko hari ibintu bitemewe muri sosiyete nyarwanda kandi ko ibyo bintu bitemewe bifite ukuntu bihanwa bihanirwa n'amategeko kugira ngo bitongera kugira ngo abantu bakomeze babane neza nicyo bita ubutabera haje n'ibintu nakwita nka politike zo kubeshya guhimba amateka kuzana andi macakubiri yandi nayo twari dusanzwe dufite tutarayakira ariko ibyo nubwo mvuga ko ari ibintu wenda by'impinduka ni impinduka mu rwego rw'uko hari abagaragaje ko bafite umurongo wa politike bariho hari n'abagaragaje nyine ko bita wa politike ko atari politike ibyo rero hari ukuntu bica intege abantu bigaca intege n'imiryango wenda sosiyete sivili cyangwa se n'amashyaka ya opozisiyo ariko mu by'ukuri ubutumwa nshaka gutanga hano ni uko bitagomba guca intege abantu ahubwo ni ibintu abantu bagomba kuvuga bati ni byiza ko muri uru rugamba uko tugenda dutera imbere ni byiza ko abashaka guharanira inyungu rusange z'abanyarwanda byigaragaza kandi nkaba mpamya ko ari nabo bazabasha gushyira imbaraga hamwe bagahirika kiriya gitugu cya FPR izi ngingo zirangijeho ndajya none no tugane ku musozo bavuze ko dushaka gutanga ikiganiro tubwira abantu mu by'ukuri ko hari icyizere ahangaha rwose abo turi kumwe murambabarira kugira ngo twihutishe reka nongere iminota ibiri itatu buri wese asubize ikibazo ndi bumubaze kandi akijyanishe muri urwo rwego rwo gutanga icyizere ku banyarwanda ko kirahari ndetse n'akajambo ka nyuma wenda ko kubifuriza umwaka nubwo mwayikoze mbere ariko reka tuganishe aho ngaho ndahera kuri Dr. Etienne ariko ndaza no ndaza kugarukaho cyangwa se reka mbikubarize rimwe ku birebana n'imikoranire n'indi miryango mu mwaka uje umwaka tugiye gutangira ibirebana no gukorana n'indi miryango ni ibintu ariko yashyizemo imbaraga nyinshi cyane ndetse ndaza no kukureba uburyo hari icyo wabwira abanyarwanda ku bijyanye n'amaherezo ya FPR tubona yegereje ariko mu buryo bwa administration mu buryo bwa politike ko nta kintu kigisigaye itarafite kapasite zo kubigarura ndumva wafata ijambo aho ngaho iminota ibiri itatu rwose ukagira icyo tubwira hanyuma ndakurikizaho Tabita ANCT araza kudufasha gukoza ikiganiro Dr. Etienne
ngo urakoze Ashile mu by'ukuri urugamba rwo guharanira impinduka ntabwo ari urugamba rworoshye ni urugamba rusaba ingufu ni urugamba rusaba ubwitange ni urugamba rusaba igihe ntabwo rero twavuga ngo twarurwana twenyine nta n'undi muryango wavuga ngo wakwihandagaza ngo uvuge ngo uzarwana ruriya rugamba rw'impinduka wonyine yaba byashobokaga ndetse impinduka iba yarabonetse kera ntabwo byari kugombera gufata iyi myaka yose tuzi ko hari n'abagiye bagerageza kwishyira hamwe nka za ibyo bita P5 twabonye n'indi miryango za MRCD n'indi miryango ya politiki yagerageje kwishyira hamwe ariko ikajya ihura n'imbogamizi z'uko hagiye habonekamo ibibazo bituma abantu batavuga rumwe bikaba byavamo no gutandukana kw'abantu ibyo kandi ni n'ikintu kinumvikana niba muri mu muryango umwe mukaba mutavuga rumwe icyo gihe mugerageza kureba aho mwahurira iyo bidashobotse rero kenshi na kenshi bivamo gutandukana natwe rero nk'umuryango urunana nyarwanda ruhananira impinduka dushyigikiye iyo gahunda yo gukorera hamwe kwishyira hamwe kugira ngo tugere ku ntego tugamije ariko ko kwishyira hamwe bitandukanye na biriya narivuze ibyo byo gufatanya mbese bitandukanye na biriya byo kuvuga ngo twishyize hamwe dukoze umuryango umwe kuko twabonye ko harimo imbogamizi nyinshi zituma abantu banyuze muri iyo nzira batagera ku ntego biyemeje nk'uko babishakaga twebwe inzira twashyize imbere ni inzira yo gufatanya mu bikorwa bimwe na bimwe ibyo umuntu yakwita partenariat tukaba rero muri uyu mwaka ugiye gutangira tuzabishyiramo ingufu cyane kugira ngo turebere hamwe n'indi miryango ibikorwa dushobora kuba twafatanya mu rwego rwo kugira ngo tugere kuri iriya mpinduka duharanira mu rwego rwo kugira ngo dutabare abanyarwanda ndetse tunarebe niba hashobora no kubaho niba iriya nzira ya politiki ishobora gufunguka niba hashobora kubaho ibiganiro byahuza abanyarwanda bose kugira ngo bashakire hamwe umuti wo gukemura biriya bibazo bakomeje kugenda bahura nabyo. Kizere rero umuntu yaha abanyarwanda nagira ngo mbanze nashimire abanyarwanda bahagurutse babonye ibibazo byugarije igihugu bakavuga bati ntabwo twakomeza guceceka kuko iyo uri mu modoka ukabona shoferi arimo arasinzira ukicecekera ntugire icyo uvuga ni ukuvuga ko nawe shoferi aba ari kwicukurira imva ariko nawe umureba uba uri gucukura iyo mva ufatanyije n'abandi muri kumwe. Ntabwo muzajya kuvuga ati shoferi yari arimo asinzira niyo mpamvu imodoka yahirimye. Ese mubonye asinzira mwebwe mwakoze iki? Mwagombaga kumubwira muti turabona ko unaniwe hagarara ubanze uruhuke tukomeze kugenda. Ashobora no gusinzira kubera hari indwara yamufashe. Ashobora kuba n'indwara y'umutima imufashe agatangira gusinzira rwana nabyo. Icyo gihe abari muri iyo modoka bagomba guhaguruka bakavuga. Nibyo abanyarwanda barimo bakora muri kino gihe. Ntabwo ari ukuvuga ko opozisiyo igamije gusenya igihugu, ntabwo ari ukuvuga ko opozisiyo ishaka ari abanzi b'igihugu, ari abanzi b'u Rwanda. Imiryango ya opozisiyo ikigamije ni ukugira ngo ishyireho bariyeri, ni ukugira ngo ikangure abayobozi basinziriye nabo bamenye icyerekezo barimo aho cyerekeza abanyarwanda. Abashimira rero abanyarwanda ari abari imbere mu gihugu n'abari hanze y'igihugu bafashe iyo nzira yo gukangura bariya abashoferi basinziriye kugira ngo niba bananiwe baruhuke hashakwe abandi bashoferi bagifite ingufu zo kugira ngo bakomeze urugendo kandi bagire bakurikire icyerekezo kigiraho kijyana abanyarwanda. Nicyo kizere rero gihari ni uko hari bariya abantu bemeye, hari n'abemeye gutanga ubuzima bwabo, hari ababiguyemo duhereye kuri nyakwigendera Kizito, hari abandi bari mu magereza abo bahagurutse bakavuga bati abanyarwanda bari kurenganywa, bari guhohoterwa ndetse bakabaha za mikoro abanyarwanda ubwabo bakavuga akarengane bari guhura nabyo. Biriya ntabwo ari ukurwanya leta nk'uko bamwe mu bayobozi b'u Rwanda babifata, ni ugukangura abo bayobozi kugira ngo bakore inshingano zabo nk'abayobozi b'igihugu. Niba uri umuyobozi bakakubwira bati abaturage barashize hariya, ntutabare ngo ujye kureba ikibishe kibamaze ukigumira mu biro cyangwa se ukavuga uti uwo muntu ubivuze ntiyagombaga kubivuga, nimumushyire mu munyururu. Icyo gihe ubuyobozi nkeka ko buba bwakunaniye. Ariko rero kubona hari abanyarwanda bahagurutse bakemera no gutanga ubuzima bwabo haba imbere mu gihugu haba hanze y'igihugu, ibyo biratanga icyizere ko leta iyoboye u Rwanda, ko abayobozi b'u Rwanda ibyo byose babitega amatwi kandi igihe kikazagera bakumva ko ari ngombwa kuganira n'abanyarwanda bakubaka igihugu cyabo. Igihugu ni cy'abanyarwanda, ntabwo igihugu ari icy'agatsiko akanaka gafite ubutegetsi cy'akagakiza. Bagomba kumva abanyarwanda. Icyizere rero kirahari cy'uko ibintu bizahinduka, impinduka mbere na mbere izazanwa n'abanyarwanda ubwabo nibabishyiramo ubushake, bakabishyiramo ingufu, bakabishyiramo ubufatanye, abaturanyi nabo cyangwa se n'indi miryango mpuzamahanga nibona ibyo ngibyo abanyarwanda babigezeho nabo izabatera inkunga kuko hari inyungu zindi nabo baba bafite mu gihugu. Izo nyungu rero iyo babona hari ibibazo byinshi mu gihugu babona ko n'inyungu zabo nazo ziba zugarijwe, niyo mpamvu nabo baba bashaka kugira uruhare mu gukemura ibibazo biba byugarije igihugu, byaba ibibazo by'umutekano, byaba ibibazo by'ubukungu, byaba ibibazo byo guhohotera abaturage. Kuko abaturage iyo batishimye kintu nta mushinga ushobora gukorera muri icyo gihugu ngo uvuge kuzatera imbere ku buryo burambye. Aba rero narangiza nanone nifuriza Abanyarwanda umwaka mushya muhire, umwaka bazagiramo amahoro, umwaka bazagiramo ibyishimo, umwaka bazabona hari ibiri guhinduka mu mibereho yabo, mu buyobozi bw'igihugu, umwaka ndetse bazumva ko u Rwanda ari igihugu cyabo cyababyaye kandi ko bagifitemo ijambo. Nkaba rero nagira ngo nsoze nshimira bagenzi banjye turi kumwe hano kandi nshimira n'impirimbanyi za demokarasi, impirimbanyi z'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, nshimira n'indi miryango yose ya politike iharanira ko ibintu byahinduka kugira ngo imibereho y'Abanyarwanda irusheho kuba myiza. Murakoze.
Urakoze cyane Dr. Etienne, wakoze cyane kwifatanya natwe muri iki kiganiro kandi mu izina rya Radio Temendo nananyo nkifurije umwaka mwiza hamwe n'abawe. Tabitha Gwiza, niba twumva akabazo gato cyane, twavuze byinshi birebana n'akarengane, twavuze ko dutanga ubutumwa bw'icyizere. Muri ubutumwa bw'icyizere ni iki usaba Abanyarwanda? Tabitha, nk'umuntu ushinzwe ubukangurambaga muri ARC mu runana, ni iki usaba Abanyarwanda? Ni iki ubasaba ko bakora kugira ngo ibintu bihinduke? Ijambo ni ryawe.
Murakoze Ashire. Icyo nasaba Abanyarwanda, cya mbere nshyira imbere muri ibi bihe tugezemo ni ugushirika ubwoba. Leta y'u Rwanda yakoze ku buryo itera umunyarwanda wese aho ari hose, yaba ari mu gihugu yaba ari hanze y'igihugu, kudutera ubwoba. Reka mbanze nshimire ababushize barahaguruka barwanya akarengane, cyane cyane abari mu gihugu. Banyarwanda, banyarwandakazi, harageze ko dushira ubwoba. Ese kubwoba twabugize muri ibi bihe byose bishize? Leta y'u Rwanda cyangwa se agatsiko kiyemeje guhohotera Abanyarwanda kabuze kutwica, kabuze kuba kamaze Abanyarwanda, kabuze kuba kabamariye muri prison. Ibyo byose twavuze haruguru ntakwirirwa nsubiramo. Nidushire, nidushirike ubwoba. Tureke kuba abantu bindeba. Mperutse kubona cyangwa se bikunda kuba buri gihe ukabona abapolisi barimo barahohotera Abanyarwanda, barimo barabakubita, barimo barabagirira nabi, haba ari mu mihanda ho, haba ari hehe, Abanyarwanda babazengurutse barimo bafotora gusa, ariko umuntu arimo akubitwa aryamye hasi hakabura uwamutabara. Nyaboneka nimureke kuba abantu bindeba, nimuhagarare kuri bagenzi banyu. Ako gahinda kababara mugenzi wawe arimo, umenye ko nawe ejo ari wowe, umenye ko nawe ejo ari wowe. Nimureke twange kuba ibikoresho byo kuba byo gukora mabi. Nimureke, nimwange komeza kuba ibikoresho byo kubiba amacakubiri. Nimubyange, nimureke gukomeza gukoreshwa guhemukira bagenzi banyu. Nimubyange Banyarwanda, banyarwandakazi, nimwange gukomeza kugambanirana ni mubyange muri uyu mwaka ugiye kuza ndabahamagarira kwanga gukomeza gukoreshwa kubi bikoresho by'amabi kuko bizabagaruka mwebwe ba polisi mukomeza guhohotera abana b'abanyarwanda mubica mubarasa mubakorera amabi yose ashoboka ndagira ngo nongere mbibutse ko bizabagaruka nimureke kuba umupolisi w'umuntu ku giti cye nimube umupolisi nimube abapolisi b'igihugu basirikari namwe ndagira ngo ibyo mbibibutse namwe mwese mwitwa ngo mushinzwe umutekano ariko akaba ari mwebwe mubuza abana b'abanyarwanda ibyo byose ndagira ngo mbabwire ko tubyamaganye urunana ruharanira impinduka nyarwanda twibutsa abanyarwanda mwese ko duhaguruka tugashyira imbaraga hamwe namwe muri hanze nimureke gukomeza gukora ibyo mutagombye gukora kuko ngo bari muri opposition ashire wabikomojeho abahagurutse gukora ngo amariste abahagurutse kuyoborwa n'ikinyoma abahagurutse gukanga abandi bagenzi babo ngo tujye kubakoraho iperereza ngo tujye gukora ibi n'ibi ibyo bintu byose turabyamaganye mumenye ko umwana w'umunyarwanda arababaye ibyo byose mwavuze haruguru aho bagenzi banjye bavuze ndagira ngo nibutse abo turi kumwe hanze y'igihugu abitwa ngo turi muri opposition abari mu gihugu imbere ndagira ngo mbibutse yuko abanyarwanda bababaye bari mu gahinda abanyarwanda barashonje abanyarwanda bari ku ngoyi ese wowe aho uri hose urakora iki kugira ngo ufashe umwana w'umunyarwanda ave kuri iyi ngoyi reka nongere mbibutse ko niba twarahagurutse gushaka guhindura ibintu muri kiriya gihugu duhora tunenga tukaba duharanira impinduka ndagira ngo mbabwire ngo dukwiriye kwiheraho duhindure tima yacu dufite yo kudashaka undi mwe mugenzi wacu wajya imbere kudashakira icyiza mugenzi wawe reka tuhinduke natwe ubwacu ntabwo tuzajya gushaka impinduka cyangwa se guhindura ibintu natwe ubwacu tutabanje guhinduka reka turangwe n'ubumuntu dukore politike igendera ku bumuntu banyarwanda banyarwandakazi nibyo nagira ngo mbifurize muri uyu mwaka ugiye kuza kandi mbabwire yuko twizeye tudashidikanya ko muri uyu mwaka ugiye kuza 2022 tuzawubonamo impinduka twifuza kandi tumaze igihe duharanira umwaka mwiza rero yaba ari mwebwe bagenzi banjye turi kumwe muri aka kanya n'abagenzi banjye turi kumwe mu runana tutari kumwe hano ndetse n'imiryango yanyu mwese n'abanyarwanda mwese muri rusange mbifurije umwaka mwiza ndagira ngo mbahe ntange itangazo rito ryo ndabahamagarira ikiganiro ku cyumweru ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa mbere 2022 ko tuzakora ikiganiro mu bumuntu mu bantu twumva abana bakorewe Noheli bibutswe abana bari mu nkambi mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika ese abo bana babyakiriye bate ese barifuza iki kivuye kuri mwebwe reka turangwe n'ubumuntu murakoze cyane umwaka mwiza
urakoze cyane tabitagwiza ku ijambo ryiza utanze ririmo n'icyizere nawe kandi tukwifurije umwaka mwiza wa 2022 uzawutangirane n'umuravu uhorana mu runana kandi tukwifurize ibyiza hamwe n'abawe urakoze cyane kuba babanye natwe Aniseti uranyihanganira ngewe ngiye kubanza mvuga nyuma nguhe umwanya dusoreza ikiganiro. Ngiye ubutumwa ndi butange ndabuha urubyiruko cyane cyane ko ibindi mwabivuze kandi urubyiruko nabo ibyo mbabwira ni ibijyanye n'ibyo mwese mwavuze. Leta ya FPR mu myaka 27 imaze ifasha ubutegetsi ku ngufu, nubwo ari ku ngufu yarashyigikiwe n'abanyarwanda benshi kubera ko amahame yayo 8 yaje kuba 9 umuntu wese yarabonaga akabona ko ari amahame meza ashobora gutuma buri munyarwanda yishyira akizana mu gihugu cye. Iyo wabuze kwishyira ukizana mu gihugu cyawe habarimo no kubasha kugira ubushobozi kwibeshaho no kubeshaho abawe, ni nabwo ubeshaho igihugu kubera ko ibyo byose bibikoze hari imisoro winjiza muri kese za leta, leta nayo ikabasha gukora cyangwa se kubaka ibikorwa remezo cyangwa se n'ibikorwa bya za projet politique cyangwa se za projet zigamije kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Niba rero ubushomeri ari bwinshi, niba umutekano ari mukeye, niba nta bwisanzure buhari, niba ikintu cyose mugiye gukora mugomba kubanza kubona uburenganzira buturutse mu cyama cya RPF, murabona ko leta iriho atari mwebwe ikorera, ahubwo ibagira ibikoresho mugakora ibyo ishaka biri mu nyungu zayo. Ubwo ndavuga agatsiko kayoboye ikigega cya FPR niko gakora ibyo bintu. Rubyiruko rero Tabita yabivuze mu kanya, mwikuremo ubwoba, kandi kwikuramo ubwoba ntibisaba ibintu byinshi. Kuvuga ngo ubuzima bubi mbayemo ndabwanze ko n'undi burangiza ahantu habi, habi hashobora kugera ku rupfu cyangwa no muri gereza, reka mpaguruke nikore umugoba nsabe leta yuzuze inshingano zayo cyangwa se iveho hajyeho abashobora kuzuza inshingano leta ibigomba gukorera abaturage. Mushiri ku bwoba, uyu mwaka ni umwaka mushobora kugira uruhare rukomeye cyane mu mpinduka zireba abanyarwanda ariko cyane cyane mwebwe. Nkaba ndangirije aho ngaho, hanyuma abo muri opposition dufatanye urugamba dushyire imbere inyungu rusange twese. Inyungu rusange aka kanya twahuza niyo gufungura urugo rwa politike, nirumara gufunguka buri wese azabwira abanyarwanda icyo agamije, buri wese azanasaba leta indishyi z'akababaro z'ibyo leta yamukoreye ko leta ntabwo ari umuntu umwe, leta yihemutse ibihemukiye abaturage kandi n'ibyaha bishobora no guhoraho kuko nyine bihora bishinjwa leta. Aho muri opposition rero tugerageze dushyire hamwe kuri iyi nyungu yo gufungura urugo rwa politiki, kandi birashoboka. Dr. Etienne yabivuze ko partenariat ari ikintu urunana rukize imbere. Partenariat ni uburyo bwo gufatanya ku bintu biri particular, ku bintu runaka, bitavuze ko abantu ibyo byose ngo mwabibona kimwe. Byerekana ko abantu bashobora gufatanya nubwo baba bafite ibyo badahuje ariko bashobora gufatanya. Byari ibyo ngibyo. Hanyuma Anicet, ndagusaba dusoreze ikiganiro, hari icyo wasaba Leta y'u Rwanda kuko kugeza na n'ubu nubwo tubona ko nta cyizere, nubwo tubona ko itatwumva, nubwo tubona ko idafite n'ubushobozi bwo gukora ibyo bintu cyangwa se idafite n'ubushake gukora ibyo bintu kubera ubuswa no kwishongora, Leta y'u Rwanda dukunze kwisaba ibiganiro. Ndagira ngo ugire icyo usaba Leta y'u Rwanda unadusoreza ikiganiro, ijambo ni ryawe. Aniseti ushobora kuri kuri mute tubanza atatwumva. Aniseti ushobora kuba umaze kugaruka. Aniseti uratwumva? Aniseti ntabwo atwumva. Reka noneho wenda iki kibazo ari mwaje njyewe nkisubirize kugira ngo tunarangize ikiganiro. Ndabisubiramo, Leta y'u Rwanda kugeza na n'ubu tubona ko gukemura ibibazo by'abanyarwanda. Ndakumva neza mu kanya ntabwo twakumvaga. Wewe wanyumvise n'ibibazo nakubajije?
Nabyumvise ahubwo sinzi uko byari bigenze. Nari ntagiye mvuga nti reka mbanze mbashimwebwe natanze ubutumwa kandi bufatika ku banyarwanda ku ma organisation politique no ku bandi bantu b'ingeri zose kugira ngo uyu mwaka uje 2022 uzarusheho kugenda neza mu rwego rwa politiki mu rwego rw'uburenganzira bw'abaturage. Hari ikintu wenda tutavuze muri iki kiganiro mbere yuko nkora ibyo warunsabye, ntabwo twavuze ku rwego rw'ubutabera. Mu by'ukuri ni abacamanza ntabwo bahagarariye ubutabera mu Rwanda, ariko uko rwitwaye muri uyu mwaka ntabwo twarangiza tutabugaye, kuko twabonye nk'ingero ebyiri umuntu anyibukije mu kanya. Rumwe ni urugero rw'uruba mu rubanza rwa Cyuma Hassan, bagiye gucira urubanza bagakoresha itegeko ritakibaho. Ibyo buri ni ibintu by'agahomamunwa mu mategeko. Ibyo rero twagira ngo tubigaye. Hanyuma ikindi ni urubanza rwa Paul Rusesabagina, nubwo we byatangiye muri 2020 nibwo yafashwe nibwo yashimuswe, ariko urubanza nyirizina rwabaye muri uyu mwaka 2021 bikaba byaragaragaye ko mu by'ukuri birengagiza uburenganzira bwe, kuko yageze aho yivana no mu rubanza. Ariko icyababaje cyane abantu, cyatangaje abantu wenda bafite notion z'amategeko niyo kaba gatoya, ni uko biriya bintu uburyo yafashwemo abacamanza bananiwe cyangwa banze birengagije ko yashimuswe, kandi ubundi n'amategeko y'u Rwanda ubwayo abuza gushimuta umuntu. Ubwo rero nagira ngo ntarangiza tutarangiza ikiganiro tutagaye abacamanza bo mu Rwanda bitwaye kuko nk'abacamanza aho kwitwara nk'abantu bahagarariye urwego rw'ubutabera. Icyo nsabye rero kugira ngo ngire icyo nisabira Leta y'u Rwanda nta kindi kinini cyane nta nubwo ntinda, ni ukubasaba guhindura umuvuno bagakora mu nyungu z'abaturage aho kugira ngo bakore mu nyungu z'agatsiko kari ku butegetsi. Kuko duhereye nko ku kintu twavuze mu kanya cy'amatora y'inzego z'ubuyobozi, ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, biratangaje cyane kubona FPR ikoresha amatora yonyine nk'aho ari ishyaka rimwe rukumbi mu gihugu, kandi hari andi mashyaka yemewe yagombye kugira uruhare nabwo muri ayo matora. Amashyaka nayo hatera agatukizi ravuga ati kuki muturenganyije, ni ukubera iki PSD PL andi mashyaka yitwa ko yemewe mu Rwanda atagira uruhare muri ayo matora akaba akarekera FPR urubuga yonyine? Ni ukubera bwa bwoba twavuze mu itangazamakuru, ubwo bwoba buri no muri politiki ikorera mu Rwanda. Ikintu rero cya mbere nasaba FPR Inkotanyi ni ugufungura urubuga rwa politiki kugira ngo mwese mwari mu buyobozi, kugira ngo abantu bose bisanzure, abaturage bisanzure, amashyaka ya politiki yisanzure, amashyirahamwe atagengwa na Leta yisanzure, aho kugira ngo bahore babashyiraho ingenza babakurikiranaho bagiye hose bagenzura utuntu babuze. Hari ubwisanzure bw'abaturage nk'abantu buri muntu ku giti cye, hari ubwisanzure bw'abanyamakuru itangazamakuru muri rusange, hari ubwisanzure bw'imiryango des associations de société civile, hari ubwisanzure bw'abo twita abanyapolitiki bari hariya basa n'abajunjamye batazi n'uburenganzira bwabo cyangwa se babuze ariko bakabwira ingagisi. Ibyo rero bizashoboka nk'uko ngira ngo mu kanya Dr. Tiana bivuze ari uko bemeye kwabo ibiganiro. Twasabye ibiganiro kuva kera, kuva kera abantu bari muri opposition bivuga wenda urunana na mbere yuko ruvaho hari abantu benshi basaba ibiganiro na Leta y'u Rwanda bareke ibyo biganiro bibeho abantu baganire. Hari ibaruwa Madamu Victoire Ingabire na Maitre Bernard Ntaganda banitse yabakira, muze abaturage ubundi si abo bonye n'abanyapolitiki ariko n'umuturage usanzwe wandikiye ibaruwa Perezida wa Repubulika amubwira ati ndashaka rendez-vous kugira ngo ngire ibyo nkubaza, kugira ngo tugire ibyo tuganira uburenganzira, yagombye kumva ko ibyo bintu ari ibintu bisanzwe. Abo bantu kuki atabakira? Nta nubwo yigeze ababwira ko urwo rwandiko yarubonye. Urumva ni ikintu cy'igisebo, ni imyitwarire igayitse, gusuzugura abantu ushinzwe kuyobora ntabwo ari imyitwarire ikwiye Leta y'u Rwanda. Nagira ngo rero nsabe Leta mereye kuri Perezida Kagame, mereye kuri guverinoma ye, mereye kuwayoboye ishyaka rye niwe Perezida, ariko ari na François Ngarambe umunyamabanga mukuru wa FPR Inkotanyi. Abo bantu bose nubica bagakiza kugira ngo bahindure imivuno, kuko ntabwo bizakomeza gutya rega, ntabwo bizakomeza ari igihe ibintu bizababera ibindi. Kuko wenda nahoze mubivuga, hari n'abantu biyemeje gufata intwaro, ariko nitafata intwaro ntabwo ibintu byakomeza gutya, kuko abantu bagera aho bakarambirwa. Kandi ntabwo uzi, sinzi abantu baturiye imigezi hari ibyo kwivomera wumva uzi ukura ahantu amazi atuje, wajya kubona ukabona iyo umugezi ugiye kuzuza kubona ukabona uturutse ruguru wikoreye ibiti n'ibintu by'ibishangara n'ibiki, ukaza iyo turi turaguhitana. Ntabwo rero twifuza yuko byazagera aho ngaho. Nagira ngo nsabe Leta y'u Rwanda yuko yakwemera ibiganiro n'abantu bayibisaba, ari opposition iri hanze y'igihugu, ari opposition iri imbere mu gihugu, ari n'abantu ku giti cyabo, ni mu nyungu za buri munyarwanda. Icyo rero ashire ndumva aricyo nasaba Leta y'u Rwanda, ubundi ikareka abaturage bakisanzura, ubundi ikareka kujya guhungeta abantu ibabuza epfo na ruguru iyo bari, ikabuza abapolisi bayo n'abasirikare bayo kurasa abaturage bikiza Uganda, ikareka abaturage bakihingira ibyo bishakiye nk'uko FN ihoza bivuga, ikareka abantu bakisanzura, ikavana abasirikare yajyanye mu makoperative y'abahinzi hirya no hino y'aborozi y'abaki, ikareka abaturage bagahinga bakeza bagatungwa n'ibyo bejeje. Nagira ngo rero nicyo nayisaba, ndizera ko izabidukorera muri uyu mwaka uje, kugira ngo u Rwanda rusheho guhumeka umwuka w'ituze n'amahoro. Ashire rero nk'uko wari usabye ubwo, mwese ndabashimiye cyane abitabiriye iki kiganiro, abagikurikiye, abari ku buhanga bw'ibyuma. Ndizera yuko umwaka utaha uzabagendekera neza mwese, kandi ko tuzawubonamo amahoro, ituze n'umutekano, utazabonamo insinzi, ko abaturage b'u Rwanda bazarushaho kwisanzura. Murakoze cyane, uyu mwaka uje uzabere uw'amahoro, ituze, uburumbuke n'ibyishimo ku miryango yose, mu miryango yanyu.
Murakoze cyane Anisete ku ijambo tugejejeho, kandi n'uburyo usoje ikiganiro. Murakoze cyane, nawe twifurije umwaka mwiza wa 2022. Ibyo twifurije nawe n'umuryango wawe n'abayo bose bizabagererweho, bizagereho, muzabigereho mbese. Ubwo rero reka nshimire nanjye abantu bose bagize uruhare mu gutegura ikiganiro no mu kukigeza ku Banyarwanda. Mwese ndabashimiye cyane, kandi nongera kwifuriza umwaka mwiza wa 2022. Yari Ashire Kamana kuri Radio Iteme. Murakoze, mugire amahoro.
Murakoze.
twaje tuje turakaze nitukangata turakaraze nitukanyika
turakaraze
Vamos ver,